This message, Possessing the Gate of the Enemy After Trial, by Brother William Marion Branham, was delivered on Sunday afternoon, March 22, 1964, at the Denham Springs High School in Denham Springs, Louisiana, USA. Litea Oyu Kobotola ekuke ya munguna sima na komekama, yandeko William Marion Branham, etea maki liboso na anglais mokolo mwa lomingo na sima na anzanga, mokolo mwa tukumi bale na mibale, sanza ya misato na mubu 1964 na Denham Springs High School na Denham Springs, Louisiana, États-Unis ya Amerika.
Wonder. That, you know, I have a little idea, like, to see people stand when we read the Word. Don't you like that? We stand to pledge allegiance. We stand for our nation. Why not stand for the Word now?
Komitunete, boyebi, nazaina mwali kanisi moko lokola. Yakomona bato kotele matango totanga kaliluba. Busepeli na yangote. Totele maka po na kotali sa botosi, totele maka po na ekolo na biso, po na nini te kotele ma po na lilobasi kawa.
While we are standing just a minute, I was reading an article not long ago, not thinking last night of those people who stood for Christ. If you haven't done it, won't you do it today?
Wana totele mi po na mwa miniti moke. Nazalai kotanga article moko kala mingi te. Pe lobi na pokwa nazalaki kokanisa na tina na bato yo batelemaki po na Kristo. Soki osala yango nano te, okolinga kosala yango lelo te.
There's a great evangelist about 75 years ago. I just can't think of his name. I think it's Arthur McCoy. He'd crossed the land.
Ezalaki na evangelist moko ya munene eleki mibu Soko tuku sambo na mitano. Na kweba lisusu kombo na yete. Na kanise zalaki Arthur McCoy. Pe akatsaki ekolo mobimba.
One night, he had a dream that he had went on to glory. He said he went up to the gate, and he said, they wouldn't let him in. Instead, he said, I'm Arthur McCoy from the United States. I'm an evangelist.
Emokolo moko na butu alotaki ndoto moko ete akendaki na kembo. Alobaki ete akendaki na ekuke pe alobaki baboyaki kokotisa ye. Pe alobi alobaki ngai nde Arthur McCoy ya États-Unis. Naza evangeliste.
So the gatekeeper went in. Now this was a dream. He went in said, I can't find your name at all. He said, well, I was an evangelist, he said, sir. He said, well, is there a chance that there's something wrong? He said, no, sir, I have the book here. I can't find your name at all.
Boye mobate le kuke akendeki nakati, sikawa oyo ezali nde ndoto. Pe akendeki nakati alubaki. Na komona kombo na yo ata isika mokote. Alubaki, nazalaki evangelist. Alubaki, misye ngai... Alubaki, lolenge moko ezali tepo, likambo moko ezali kotambola malamu te. Alubaki, te misye, nazaina buku yango awa, na komona kombo na yo ata esika moko te.
And he said, well, can I do anything about it? He said, you might appeal your case to the white throne judgment. God help, I don't want to be there. He said, well, that's my only hope, I guess. I'll just appeal my case then.
Pe alubaki, nakokiko sala nini pona yango? Alubaki, okokiko memalikambo na yo na esambiselo ya ngwende ya pembe. Nzambe sunga, nalingiko koma kunate. Alubaki, soki yango nde bubele lelikia nangai, boenabanzi na kumemalikambo nangai kuna.
He said, then he thought he went way away and just... And as he began, said, it's darkness, and got lighter and lighter, and said, it seemed like there's no certain place this light stopped, but he was right in the center of it.
Bongo alubaki, akanisaki akendeki mwa musika pe bubele, Pe wana bandaki alobaki ezalaki molili pe pole komaki kobakisama se kobakisama. Pe alobaki emonanaki lokola esika moko ezalaki te oyo pole yango esukaki. Kasi azalaki penza na katikati na yango.
He said, who approaches my throne of judgment? He said, I'm Arthur McCoy. I'm an evangelist. Sent many souls to the kingdom. He said, was your name not found upon the book at home? Said, any of appeal to my court? Yes, sir. You shall receive justice. I judge you by my laws.
Pelobieta alobaki, nani azali kobele malangwende na ngai ya kosambisa? Alobaki, kombo na ngai Arthur McCoy. Nazali evangeliste, natinda bato ebele na bokonzi. Alobaki, kombo na yo emonani na buku te? Te? Alobaki, boyende omemi likambo na yo na esambiselo na ngai? Iyo, monsieur. Likambo na yo kokatama na sembo, na kosambisa yo kokokana na mibeko na ngai.
Arthur McCoy, did you ever tell a lie? He said, I thought I was a pretty good man when I stood in that light. He said, but in the presence of that light, I was a sinner. We'll all be that. You might feel secure now, but wait till you come there. How do you think it feels here when he's anointed? How little you can feel, what will it be at that white throne judgment?
Arthur McCoy. Osila kobuka lokuta, alobaki. Nazalaka kokanisa ete nazalaki moto malamu penza kino na telemaki liboso na pole yango. Alobaki, kasi liboso na pole yango, nazalaki mosumuki. Tokozala bongo biso nyonso, okoki komiyoka na elonga sikawa, kasi zela kino okoma kuna. Ndenge nini bokanisi esalaka awa na tango ye akitisaka epakweli? Okomiyoka moke penza, nini yango ekozala na esambiselo ya ngwende ya pembe wana?
He said, did you ever tell a lie? He said, I thought I'd been truthful, but some little things I thought was little white lies, they become big and dark there. He said, yes, sir, I've told a lie.
Alobaki, osila kobuka lokuta? Alobaki, nazala okanisa ete nazalaki na bosolo. Kasi mwa makambo mike mike oyo nazala kokanisa ete ezalaki na yango mwa lokuta moko ya tina te. Ekomaki minene pe moindo kuna. Alobaki, iyo misie, nabuka lokuta.
He said, did you ever steal? He said, I thought I'd been honest about it, never stole, but said in the presence of that light, I realized there's some deals that I pulled, it wasn't just right. He said, yes sir, I stole.
Alobaki, osila koiba? Alobaki, nazalaka kokanisa ete, nazalaki na busembo na yango, ete na iba na enote. Kasi alobaki, na liboso na pole wana, na sosola kete, na salaka makambo mosusu, oyo ezalaki penza na molongote. Alobaki, iyo, misie, na iba.
Is that my judgment? And he's just about ready to hear his sentence depart into everlasting fire, which is prepared for the devil and his angels. Said every bone was coming apart. Said I heard the sweetest voice I ever heard in my life.
Alobaki, kusambisa maanangai, pe azalaki kobele mapona koyoka etumbu bakukatela ye. Kende na moto ya seko oye bongisa mapona zabolo na banje na ye. Alobaki mikuwa na ye nyonso komaki kokabwana. Alobaki na yokaki mongongo ya bupolo koleka nyonso na yoka na bumoyi na ngai.
He said, when I turned to look, I saw the sweetest face I ever saw. Sweeter than a mother's face. Sweeter voice than my mother ever called me.
Alobaki tango na balukaki kotala na monaki elongi ya bupolo koleka nyonso na mona. Ya bupolo koleke longi ya mama. Mungongo ya bupolo koleka ndenge mama na ngai azalaka kubenga ngai.
So I looked around and I heard a voice said, Father, that is true. He did tell lies. And he wasn't just honest. But down on earth he stood for me. He said, now I'll stand in his place.
Alobaki, Nabaluka ki natala, na yoka ki mongongo moko elobaki. Tata, ezali ya solo abuka penza lokuta pe azalaki penza sembote. Kasi na mokili azwaki ngambo na ngai. Elobaki, sika wa ngai na kozwa ngambo pe esika na ye.
That's what I want to happen there. I want to stand for him now, that when that time comes, he stood in my place. Let's read from Genesis 22, 15th, 16th, 17th, and 18th verses.
Yangonde na lingye sale makuna. Na lingi kozwa ngambo na ye sika wa poete na tango wana ye azwa ngambo pe sika na ngai. Totanga kubanda na Genèse tuku mibale na mibale, milongo ya zomi na mitano, ya zomi na motoba, ya zomi na sambo pe ya zomi na mwambe.
And the angel of the Lord called unto Abraham out of heaven the second time, and said, By myself have I sworn, saith the Lord. For because thou hast done this thing, and hast not withheld thy son, thy only son.
Pe mwanje na Yawe abengaki Abraham po na mbala ya mibale uta na likolo. Pe alobaki, na kombo na ngai moko na lapindai. Elobi Yawe, ete lokola osali likambo oyo, pe oboyi kopesa mwana na yote, mwana na yo bubele moko.
That in blessing I will bless thee, multiplying I will multiply thy seed as the stars of the heaven and as the sand which are by the seashore. And thy seed shall possess the gate of his enemy.
Nakopambula yo solo. Nakokomisa solo momboto na yo mingi lokola minzoto ya likolope. Lokola bambuma ya zelo oyo ezali pembeni na libongo ya mbu. Pe momboto na yo akobotola bikuke ya munguna na ye.
And in thy seed shall all the nations of the earth be blessed because thou hast obeyed my voice. Let us pray.
Pe na nzela na momboto na yo, bikolo nyonso ya mabele ekomizuela penza lipamboli. Po yoki mongongo nangai. Tobondela.
Heavenly Father, take the text now, Lord, and minister to us. May the Holy Spirit carry the words, Lord, right out to every heart that would meet our expectations this afternoon. For they are great, Lord, and you told us to ask the abundance that our joys might be full. We ask it in Jesus' name. Amen. You may be seated.
Tata na likolo, kamata makomi yango sika wankolo, pete ya biso. Tika ete molimo mosantu ame mama loba yango nkolo, mbala moko na mutema moko moko. Ete eko kisa bosenga na biso na simananzanga oyo. Po ezali mingi nkolo. Pe olobaki na biso tosenga ka mingi koleka po esengo na biso etonda meke. Tusengi yango na kombo na Yesu. Amen. Bokuki kofanda.
If I should call this a text for a few moments. My voice is weak, so that's the reason I have to stand by the microphone. I know there's a rebound, but you suffer if a little. I want to call it possessing the gates of the enemy after trial.
Soki esengelaki napesa moto ya liteya oyo pona tango moke. Muna nga elembi yango nde tina na sengeli kotele mapembeni na mikro. Na yebi yango ezali kozongisa makelele ya mongongo. Kasi toyikela yango mpiko mwa moke. Na yinko benga yango, koboto laikuke ya munguna simana komikama.
Our scene opens at one of the most marvelous scenes in Abraham. You know that Abraham is the father of the faithful. And the promise is made to Abraham.
Lisolo na biso ebandi na moko na masolo ya kokamwa koleka ya Abraham. Boyebete Abraham azalaki tata ya bandimi. Pe laka epesamaki na Abraham.
And only being heirs with him through Christ is the only way we receive the promise. It's through Abraham.
Pe kozala bobele basangoli na libula elongo na ye, na nzela ya Kristo, ezali nzela bobele moko oyo tozali kozwa elaka yango. Ezali na nzela ya Abraham.
Now Abraham was just an ordinary man, but he was called of God and he was faithful to that call. When God spoke to him, Abraham never one time doubted that voice. He stayed right with it. No matter what the difficult was, he stayed right with it.
Sikawa Abraham azalaki bobele motolokola bato nyonso. Kasi Nzambe nde abengaki ye pe azalaki sembo na mbela yango. Tango Nzambe alobaki na ye, Abraham atiaki tembe na mongongo yango atambala moko te. Akangamaki penza na yango. Ata ezalaki likambo ya mpasi ndenge nini akangamaki na yango.
And then he was promised a son. And he waited 25 years to receive that son. Calling anything contrary to it as though it wasn't so. And in this son, all the families of the earth was to be blessed. And the patriarch was faithful to his call and the promised word.
Bongo na sima alakamaki mwana mobali. Pe azelaki mibu tukumi balena mita nopo na kozwa mwana yango. Kubengaka eloko nyonso oyo ekesanaki na yango lokola ezalaki te. Na bongo kati na mwana oyo, nde mabota nyonso ya mokili esengelaki kopambolama. Pe ye tata na mabota azalaki sembo na mbela na ye pe na liloba ya elaka.
He was an example of what we should be. Now we being dead in Christ, we are Abraham's seed.
Azalaki ndakisa ya oyo biso tosengeli kozala. Sikawa biso lokola tozali bakufi kati na Kristo, tozali momboto ya Abraham.
Now there was two seed of Abraham. One of them was natural seed, the other was a spiritual seed. One of them was natural by his flesh. The other was a seed of his faith. The faith that we also might be Abraham's seed by the promised word.
Sikawa mimboto ya Abraham ezalaki mibale. Moko na yango ezalaki momboto ya mosuni. Mosusu ezalaki momboto ya molimo. Moko na yango ezalaki ya mosuni na nzela ya nzoto na ye. Mosusu yango ezalaki momboto ya kondima na ye. Kondima. Po biso pe tozala momboto ya Abraham na nzela ya liloba ya elaka.
And now after he had been tried for 25 long years, and instead of growing weaker, he grew stronger. See, if it didn't happen the first year, the next year it would be a greater miracle because it was 2 years old.
Sikawa simana ye komekama mibu tukumi bale na mitano mobimba, pe na esika ete akoma kolemba, akoma kinde makasi koleka. Bomoni, soki sale makite na mobu ya liboso, na mobu oye kolanda, ekozala ekamuseli ya monene koleka, po ekomaki mibu mibale.
And he piled those years up as he got older and his body died out, the wombs of Sarah, the womb it got, was unfertile, and therefore his strength was gone, and there was, it's totally impossible.
Pe azalaki kobakisa mibu yango wana azalaki kokoma mobange. Pe nzoto na ye ezalaki kokauka. Mabota ya Sara, kobota, to yango, ekomaki, ekaukaki. Na yango makasi na ye esilaki. Pe ezalaki na, ekuiko sale masoko mokete.
Did you ever think what God did there? See, he never so much as just made her womb fertile. For remember, if he did that, then remember, if he did that, they didn't have these health and hygiene bottles them days to give the babies milk from the cow. See, he also had to, her milk veins was dried up. So he couldn't know. There had to be something happen.
Busila kukanisa leka monini nzambe asala kiwana. Bomoni asala ikakatete libumuna ye eko kakukumba zemi. Po bomi kanisela soki asala kibongo. Boye bomi kanisela soki asala kibongo. Bango bazalaki na ba bibero oyo ya bokolongo nupe ya petu te na eleko wana po na kumelisa bebe miliki ya ngombe. Bomoni? Asengelaki petko misisa na ye ya mabele ekaukaki. Boye akokaki teko likambo moko esengelaki kosalema.
Then look at a woman 100 years old to go into labor. Her heart wouldn't have stood it. It's hard now for a woman 40 years old to do it. Her heart couldn't have stood it.
Lisusu bota la mwasi ya mibumo kama abanda pasi ya kobota. Mutema na ye linga kiko kukayangote. Ezala kapasi lelo pona mwasi ya mibu tuku minei. Asala yango. Mutema na ye elinga kiko kukayangote.
So, you know what he did? If you'll notice, now I know many might disagree. If this is all right to make this statement, see, it would be just my own thinking.
Boye, boye bi eloko nini asala ki? So ki botali malamu. Sikawa na ye biete mingi bakoki koboya kondima yango. Na ye biete soki ezali malamu koloba maloba oyo. Bomoni ngai, ezali bobele likanisi na ngai moko.
See, the Bible is a supernatural book. It's written so that it's hid from the schools, theologians. How many knows that? Jesus thanked God. He said, I thank thee, Father, thou hast hid it from the wise and prudent, and reveal it to babes such as would learn.
Bomoni, Biblia ezali buku ya bikamwa. Ekomama na lolenge ete ebomba ma liboso na bitelo ya likindo. Boni bayebi yango. Yesu atonda ki nzambe alobaki. Natondi yo tata obombi yango liboso na bato ya bwanya pe ya mayele. Pe omoni si yango na bana mike oyo bakolinga koyekola.
It's the book of love. When the love of God comes into the heart, then you fall in love with God. Then He reveals Himself. The Bible, meaning the interpretation of the Bible, is God Himself interpreting in His promises. But the Bible is written between the lines.
Ezali buku ya bolingo. Natango bolingo ya nzambe, ekoti na motema, bongonde okolinga nzambe makasi penza. Simande, akomoni saye moko. Ndimbola ya Biblia. Bolimboli ya Biblia ezalinde nzambe ye moko kolimbola ka bilakana ye. Kasi Biblia ekomama katikati na minkoloto.
Now like my wife, oh she's the most wonderful woman in all the world. And I really love her. She loves me. So when I'm away from home, she'll write me a letter say, Dear Bill, tonight I've just put the children to sleep. I've washed today and what all she done and so forth.
Sikawa, lokola mwasi na ngai, oh, azali mwasi ya malamu koleka na mokili mobimba. Pena lingi ye penza, alingi ngai. Bwena tango na kendeke mobembo, ako komela ngai mokanda akoloba. Mulinga mibili, na pokuwa oyo na otiko lali sabana, na sukoli bilambale lo, na nyoso oyo asalaki. Pe bongo na bongo.
Now, she's saying that on the letter, but you see, I love her so much, and we're so much as being one, I can read between the lines. I know what she wants to say, see, whether she tells me that or not, see. I know what she means because it's my love for her and my understanding.
Sikawa, azali koloba yango na mukanda. Kasibomoni, nalingaka ye mingi penza, pe tokoma penza lokola motomoko na lulenge tena. Na kokiko tanga katikati na mikoloto. Na yebi oyo alingi koloba, bomoni. Ezala yebi singai yango tote, bomoni. Na yebi oyo alingi koloba. Po ezali bolingo na ngai po na ye. Pe lisoso li na ngai.
Well, that's the way the Bible's wrote. See, the scholarship will go right over the top of it. They'll never get it. See, you've got to be in love with the word Him. To know Him.
Ndenge wana nde Biblia ekomama, bomoni, bato ya mayele mingi bakoleka likolona yango. bako soso la yangote. Bomoni, osengeli koza na bolingo na liloba. Ye, ko ye ba ye. Bomoni.
Now in here, watch what he did. Now Abraham and Sarah was both old. Well stricken, the Bible said. Now it wasn't just because they were just people lived longer there. The Bible said that they were well stricken in age.
Sikawa, awa abota lelo kwa salaki. Bongo Abraham na Sarah, bango mi bale bakoma kimi bange. Konuna penza ndenge Bible elobi. Bongo ezali kaka te po bato bazalaki kobika tango molai na eleko wana. Biblia elobi ete, basilaki konuna penza.
Now notice, immediately after this angel appeared, we've been talking about, which was Elohim, God, and he said, told Abraham, I'm going to visit you according to the time of life. Now watch, all down through, they were a type of the church, all the way through.
Sikawa botala, bubele si malamwanje yango komona na oyu tozalaki kolobela, ezalaki nde Elohim, Nzambe. Pe alobaki, ayebisaki Abraham, na koyali suswe pai na yo na eleko ya bomoi. Sikawa botala na tango nyonso wana, bazalaki elilingi ya eklezia, na nyonso wana.
Now look, here's what happened. Now, he just didn't patch Sarah up and patch Abraham up. He turned them back to a young man and woman. Yes. Now, that may seem strange, but now watch the rest of the Word and put it together. The Word is inspired. You have to be inspired with the Word.
Sikawa botala. Tali kambo oye salemaki. Sikawa asuka kikaka na kubongisa Sarah pe na kubongisa Abraham te. Azongisa kibango elenge mobali pe mwasi. Sika yangwe kokiko mona ndenge kasi sika botala liloba oyo etikali pe botia yango na elongo moko. Liloba epemelama pe bosengeli kopemelama na liloba.
Now remember, immediately after the appearing of this angel, I can just see that gray hair of Sarah, little grandma with a shawl over her shoulder and a little dust cap, holding a stick going around, me having pleasure with my Lord and him old too. See?
Sika, bomi kanisela, mbala moko sima na yango, mbala moko sima na kumoni sama ya mwanje oyu. Na kokipenza kumona yango, suki pembe wana ya Sara, mama koko, na kitambala na lipeka na ye, na mwai koti, na putulu. Asimbili ngena kutambola tambola, ngai, nasepela na kolo na ngai, yepe mubange. Bumoni?
And here was Abraham, this long beard, holding on a stick as he was, well stricken in age. And I see the next morning, his shoulders begin to straighten up, the hump come out of his back. Her hair began to turn. They went back to a young man and woman.
Pe tala Abraham na mande fumilai, asimbi lingenda, ndenge azalaki ya konuna penza. Pe nakomona na tongwe landaki mapeka na ye ebandi kosembwama. Kuki elongwe na mukongo na ye. Suki ya mwasi ebandi kobongwana. Bazongaki bilenge, mubali pe mwasi.
Just showing what he's going to do to the royal seed of Abraham.
Amen.
See? When we're changed in a moment, in a twinkling of an eye, and be caught up together.
Ezali bobele kotali salikambo oyo akosala na momboto mokonzi ya Abraham. Bumoni, tango tokobongwa na mbala moko na kobeta ya liso, pe tokoneto la melongo.
Watch what happened. Now let me prove this to you. Now they've taken a trip from that place they were at, there at Gomorrah, and went all the way to Gerar, down in the Philistine land. Did you notice? Mark it on the map how far it is. What a journey for an old couple of that age.
Bota la likambo esalemaki. Sikawa boti kanatali sabino yango polele. Sikawa basalaki mobembo longwa na esika bazalaki kuna na Gomora. Pe bakendeki mosika na Gerare. Na mabele ya Bafilistia. Bomoni yango? Botia yango bilembo na kalati. Ndenge ezali penza mosika. Mubembo moko molai penza pona mwasi na mobali ya mibu wana.
Then besides that, in the Philistine land, there was a young king by the name of Amalek, and he was looking for a wife. And he had all those beautiful Philistine girls, but when he seen Grandma, he said she's fair to look upon, and he fell in love with her and wanted to marry her. She was beautiful. See? She turned back to a young woman.
Bongo sima kubakisana wana kuna na mabele ya Bafilistia. Ezalaki na elenge mokonzi moko kuna na kombo ya Amaleki. Pe azalaki koluka mwasi. Azalaki na bilenge basi kitoko nyonso oyo ya Bafilistia. Kasi tango amona ki mama koko yango alubaki. Azaliki toko mingi na kotala boye. Pe alingaki ye penza pe alingaki kobala ye. Ya solo. Bomoni azalaki toko. Bomoni? Azonga ki elenge mwasi.
Notice, she had to bring that child. God made her a new creature. And she had to raise this child.
Botala, esengela ki akoma bongo. Pona kobota mwana yango. Nzambe akomisa ki ye ekelamu ya sika. Pe esengela ki akoma bongo, pona kobota mwana yango.
And remember, Abraham, his body is good as dead. And Sarah died when Isaac was 45 years old, I believe, when Sarah died, and Abraham married another woman and had 7 sons besides the daughters after that.
Amen. Pe bomi kanisela. Abraham, nzoto na ye ezalaki lokola ya kokufa. Pe Sara akufa kitango Abraham azalaki, Isaka azalaki na mibu 15 na banzi tango Sara akufaki. Pe Abraham abalaki mwasi mosusu pe abotaki bana mibali sambo libanda na bana basi sima na yango. Amen.
See, read between the lines. It's a type that shows there what he's going to do to all the children of Abraham. Just we're nearing it right now, so our stooped shoulders and everything don't make any difference, friends, and our gray hairs and whatever it is, it doesn't matter now. Don't look back, let's look forward to what we're coming to.
Bomoni, botanga na katikati ya mikoloto, ezalie lilingi. Eko talisa wana eloko oyo akosala na bana nyonso ya Abraham. Tokomi kobele mapenza pembeni na yango sikawa. Boye mapeka na biso oyo ekweya pe nyonso wana ezali na tina moko te baninga. Pe suki na biso ya pembe pe ata nini yango ezali na tina te sikawa. Toko talaka na simate. Totala nde liboso na oyo tozobele mana yango.
And remember, this sign that we're seeing was the last sign that Abraham and his Sarah saw before the promised son come into existence. We believe we're at that hour.
Pe bomi kanisela, elembo oyo tozo mona, ezalaki elembo ya suka oyo Abraham na Sara na ye, ba monaki. Liboso mwana ya elaka abotama. Tondimiete tokomi na ngonga yango.
The patriarch, after this boy being born, could you imagine Isaac about 12 years old, lovely little curly-haired boy, little brown eyes? I'd imagine how that mother felt. Beautiful young woman. And so in his father.
Tatana mabota asima na mwana mobali oyo kobotama. Bokiko kanisa Isaka apele na mibu zomi na mibale. Mwana mobali kitoko na suki elingama lingama. Na mwamiso ya shokola. Na kokiko kanisa ndenge mama yango amiyo kaki elenge mwasi kitoko pe bongo na tatana ye.
And one day God said now for an example. We're way off. The hours that's to come. I've made you a father of nations to this boy. But I want you to take this boy up on the top of the mountain that I'll show you. Don't you kill him up there for a sacrifice.
Pe mokolo moko, nzambe alobaki sikawa pona andakisa, tozali mosika tango yango esengeli koya. Nasiliko komisa yo tata ya mabota na nzela ya mwana mobali oyo. Kasi na lingete omema mwana yango likolo na ngomba oyo na kotalisa yo. Pe na lingete oboma ye kuna. lokola mbeka.
Could you imagine that? Now, you've never been asked to go to a test like that. He doesn't do that. Now, that was examples, shadows.
Bokoki ko kanisa yango? Sikawa, busenga masoko mokete koleka na komekama ya ndenge wana. Asalaka yango lisusu te sikoyo, wana ezalaka bandakisa, bililingi.
Did Abraham fear? No, sir. Abraham said this, I'm fully persuaded that he's able to raise him up from the dead, for I received him as one from the dead.
Abraham abangaki? Te, monsieur. Abraham alobaki boye. Nandimisa mipenza ete azaina makoki ya kose kusa ye longwa na bakufi, pona zwaki ye lokola moko oyo auti na bakufi.
And if that commandment of God told me to do this, and I've stayed true to it, and it paid off to have given me the son, God's able to raise him from the dead, from which I receive him as a figure.
Pe soki mobeko yango ya nzambe elobaki na ngai ete nasala boye. Pe natikalaki sembo na yango, pe efutaki, epesaki ngai mwana yango. Nzambe azali na makoki ya kosekwisa ye longwa na bakufi. Epai wapi nazwaki ye, lokola etaliseli.
Oh, my friends, if God give you Pentecostals the Holy Ghost speaking in tongues, how much more are you to believe His healing power and His goodness and mercy?
Oh, la la, moninga. So kinzamba pesi bino ba pantekotismo limo mosantu, koloba minoko nasika koleka boni bo sengeli kondi manguya na ye, ya kobiki sababeli, bola mupe mawa na ye.
He did that against all the theologians in the country. They said it couldn't be done, but God did it because He promised it. Then stand by your gun, your word, your sword. Believe the word of God. God said so, and that settles it.
Soki asalaki yango, kotelemela ba teologie nyonso kati na mboka. Balobaki ekokaki kosalema te, kasi Nzambe asalaki yango po alakaki yango. Boye tingama na bondoki na yo, liloba na yo, mopanga na yo, ndima liloba na Nzambe, Nzambe alobaki bongo, pe yango ekati likambo.
Notice, now he took him a 3 days journey. From there was the mules. Now I can walk, when I was on patrol, I walked 30 miles every day through the wilderness. And we got gasoline feet, so to speak.
Botala sikawa, ezwakie mikolo misato ya mobembo kolongwa kuna na bambala tapunda. Sikawa ngai na kukwa kutambola tango nazalaka kukenge la zamba, nazali kutambola bamaiz tuku misato. Mikolo nyonso na lisobe. Peto zalaki na makolo lokola batye yango essence. Toloba atabongo.
But then man, only way their transportation is either ride a donkey or... or walk. And he went 3 days' journey from where he was and then lifted up his eyes out in the wilderness and saw the mountain far off.
Kasi bango, lolenge moko ya kosala mobembo na bango, ezalaki komata likolo na mbalatapunda to kotambola na makolo. Pe asalaki mobembo ya mikolo misatu, longwa na esika azalaki. Na bongo, atombolaki miso kuna na lisobe pe amonaki ngomba yango na musika.
He took Isaac and bound his hands, which we all know in Genesis 22, here's the type of Christ, led him up the mountain, bound, like Jesus was led up the mountain, Mount Calvary, type of God giving his son, of course.
Azwaki Isaka pe akangaki maboko na ena singa. Oyo biso nyonso toyebi na Genèse tukumi baena mi baleawa, ezali lilingi ya Kristo. Akambaki ye kino na ngomba, akangama singa. Lokola Yesu akambama kisinga na ngomba. Ngomba Calvary. Elilingi ya Nzambe kupesa mwana na ye na tembete.
But when they got up there and he was obedient, Isaac began to get kind of suspicious. He said, Father, here is the wood, here is the altar, here is the fire, but where is the sacrifice?
Kasi tango bakoma kikuna likolo yepe azalaki na botosi. Isaka akoma kiko mituna mituna. Alobaki, tata, koni yangoyo, etumbelo yangoyo, moto yangoyo, kasi wapi mbeka.
And Abraham, that knowing in his mind, yet the word of God standing out there, he said, My son, God is able to provide for himself a sacrifice. He called the place Jehovah Jireh.
Pe Abraham, ayebaki yango na makanisi na ye, kasi liloba ya Nzambe ezalaki wana alobaki. Mwana na ngai, Nzambe azali na makoki ya kopesa mbeka po na ye moko. Abengaki esika yango, Yahweh Jireh.
And when he bound his son, his obedient to death, laid him up on the altar, pulled the knife out of the sheath, and started to take the life of his own son. And when he did, something caught his hand and said, Abraham, stay your hand. And at that time, a ram bladed behind him with his horns hooked in the wilderness.
Petango akanga kimwana na ye singa, atosaki kino liwa. Alalisa kiye na etumbelo, abimisa kimbeli na libenga pe, amingengela kipo na kuboma mwana na ye moko. Petangu asala kiyango, eloko moko ekangaki loboko na ye pe, elobaki. Abraham, kitisa loboko na yo. Penatango yango pate moko alelaki simana ye. Na maseke na yango ya kukangama na lisobe.
Did you ever think? Where did that ram come from? Remember, the country's full of lions and wolves and jackals and that sheep-devouring beast.
Bosila atako kanisa epai wapi mpate yango autaki? Bomi kanisela. Ekanga yango etonda na bankosi. Bambua ya zamba na bashakal. Na banyama oyo baliaka bampate.
And how far back from civilization was he? And then up on top of the mountain where there's no water. And he picked up the stones all around to make the altar. Where did that ram come from?
Azalaki natakaboni mosika na mboka. Pe lisusu kuna likolo ya ngomba epai mai ezalakate. Pe autaki ko lokota mabanga. Na zinga zinga po na kosala etumbelo. Pate yango autaki wapi.
See? But it wasn't a vision. He killed the ram. It had blood. What did he say? God is able to provide for himself a sacrifice.
Bomoni, kasi ezalaki emono nelite. Abomaki mpate yango. Ezalaki na makila. Alobaki nini? Nzambe azali na makoki ya kopesa mbeka po na ye moko.
How are you going to come out of that chair? How's that spastic child going to get well? Or are you from that chair? You from there. You with the heart trouble, whatever's the matter. God is able to provide for himself.
Ndenge nini yo okolongwana kiti wana? Ndenge nini mwana wana ya ebosono akobika? To yo na kiti wana. Yo na oyo wana. Yo na bokono ya motema. Atali kambo yango ezali nini, Nzambe azali na makoki ya kopesa po na yemoko.
Abraham believed it. The patriarch stayed true to the promise. And he gave the promise that your seed, because you believe my word, in regards to what the circumstance, your seed shall possess the gate of its enemy.
Abraham andimaki yango. Tata ya mabota atikalaki sembo na elaka yango. Pe apesaki elaka ete, momboto na yo lokola ondimi liloba na ngai, kozanga kotala lolenge makambo ezali, momboto na yo akobotola ekuke ya monguna na ye.
Why? Every enemy that come up as a bigger against Abraham, the enemy of, she's too old, I'm too old, all this and everything else, he still stayed right true to that promise.
Pona nini? Monguna nyonso oyo akotele malokola elilingi, kotele mela Abraham, monguna ya ye mwasi akomi mobange mingi, ngai na komi mobange mingi, nyonso wana pe makambo nyonso mosusu. Atikalaki bobele sembo na elaka yango.
Now, a man that possesses that faith still will take God's word regardless of circumstances. Now, if you can't do that, then you're not Abraham's seed. That's the faith that Abraham had. You see.
Sikawa, moto oyo azali na kondima wana. Akozwa tango nyonso liloba ya Nzambe, kozanga kotala lolenge makambo ezali. Sikawa, soki okoki kosala bongo te, boye ozali momboto ya Abraham te. Yangonde kondima oyo Abraham azalaki na yango. Momboto na ye.
The promise of Abraham was that his seed, now his royal seed also, as I told you a while ago. And this seal that he gave Abraham was a seal of promise. And the royal seed, according to Ephesians 4:30, is sealed by the Holy Ghost after they have stood the test.
Elaka ya Abraham ezalaki ete. Momboto na ye, sikawa momboto mokonzi na ye pe, ndenge na uti koyebisa bino kala mingi te. Pe elembo oyo apesi Abraham ezalaki elembo ya elaka. Pe momboto mokonzi kokokana na baf efese mine tukumisato ezali kotiama elembo na nzela ya Molimo Mosantu. Sima na bango koleka na momekano, bomeka kokanisa na tina na yango.
Many think they got the Holy Ghost. Many claim to have the Holy Ghost. Many can show many evidences and signs of it, but still, if it can't stay with this word, it's not the Holy Ghost. You believe every word.
Amen.
Then you're sealed after the test.
Ba mingi bakanisaka bazali na Molimo Mosantu. Ba mingi balobaka bazali na Molimo Mosantu. Ba mingi bakoki kolakisa ba ndanga pe bilembo na yango ebele. Kasi ata bongo, soki yango ekoki kotelema elongo na iloba oyo te, ezali Molimo Mosantu te. Bomoni, ndima liloba nyonso, bongo nde okotiama elembo sima na komekama.
When we believe every promise in the word, then we are sealed by the Spirit to confirm the promise. That's what Abraham, well, he did it.
Na tango tondimi elaka nyonso kati na liloba, bongo nde totiami elembo ya molimo po na kotatola elaka. Wanande oyo, yangonde oyo Abraham lolenge asalaki yango.
Then and then only have we the right to possess the gates of our enemy. You cannot do it until first you become that seed.
Na tango wana bobele na tango wana nde tokozwa makoki ya kobotola ekuke ya monguna na biso. Okoki kosala yango te liboso na yo kokoma momboto yango.
Remember, in the Bible, I spoke on it at Houston or somewhere the other, or I mean Dallas, the token.
Bomi kanisela, na Biblia. Na lobelaki na tina na yango na Houston to na esika mosusu yango to na lingi koloba na Dallas elembo.
See, a Jew could show down in Israel that he was a Jew by circumcision. But God said, when I see the blood, and the blood shall be unto you a token.
Bomoni, mo Yuda akokaki kotalisa kuna na Isalaele, ete azalaki mo Yuda na nzela ya ko kata maangenga. Kasi Nzamba lobaki, tango na moni makila, pe makila ekozala elembo opo na bino.
The life that was in the blood could not come on the worshiper because, well, it was the animal's life. It was only a shadow coming up to the real life. Then the chemistry, the blood itself had to be read upon the door, in the post of the door.
Bomoni oyo ezalaki na makila ekokaki koya likolo na mosambelite. Pamba te ezalaki bomoya nyama. Ezalaki bobele elilingi oyo ekomoni sama na bomoya solo. Bongo shimi yango, makila yango moko, esengelaki ezala motane likolo na ekuke pe na makonzi ya ekuke.
Apply Bahasa, which is just a common weed, showing that you don't have to have some super faith. You just have to have the faith you got, like you have to start your car, come to church.
Bapakola ki yango na matiti ya izope. Oyo ezalaka lokola matiti nyonso. Na kutali saka ete esenga mina yote kozala na kondima moko ya libanda ya momesano. Usengeli kozala bobele na kondima moko wana ozali na yango. Lokolo ozalaka na yango po na kupelisa motuka na yo, po na koyana losambo.
See, a lot of people think they got to be something. No, no, that's wrong. Just common faith is all you have to apply the blood by. Hear the word, believe the word, apply it, that's all.
Bomoni, batomingi bakanisaka basengeli kozala loko moko kasi te, te, ezali libunga. Bobele kondima ya mokolo na mokolo. Nde nyonso oyo sengeli na yango po na kupakula makila. Yoka liloba, pendima liloba, salela yango, esili?
Just pick up weeds anywhere there in Palestine with hyssop. There's a little weed grow out of the cracks of the walls and around. Dip it in their blood and put it on the lintel and the doorpost.
Kamata bobele matiti esika nyonso kuna na Palestine. Matiti ya izope. Bobele mwa matiti oyo ezalaki kobimana esika bitutu epasuki. Pe na zonga zonga. Bazindisi na makila na bango pe bapakoli yango likolo na libaya pe na makonzi ya ekuke.
And remember, I don't care how much they were in the covenant, how much of the Jew could so he was circumcised, how good a person he was, all the covenant was annulled unless the token was there. When I see the blood alone.
Pe bomi kanisela, etali ngai te boni bazalaki kati na boyokani, boni moyuda yango akokaki kotalisa ete. Akata mangenga, boni moto malamu ye azalaki, boyokani yango mobimba ezalaki kolonga masoki elembo etiami wanate. Tango na komona makila, yango moko.
Now the blood now, the token, is not the chemistry of the blood of Christ, because it was shed thousands of years ago.
Sikawa, makila sikoyo, elembo, ezalite shimi na yango, shimi ya makila ya Kristo, po yango esopanaki eleki mibu koto na koto.
But you see where there had to be the chemistry there, the life in the animal couldn't come up on the human because the life of the animal doesn't have a soul. Animal does no right from wrong. It's the human being that has the soul.
Kasi bomoni esika oyo esengelaki ezalande shimi kuna bomoi kati na nyama ekokaki koya likolo na moto te. Pamba te bomoi ya nyama ezalaka na elimo te. Nyama ayebi malamu na mabete. Moto nde azalaka na elimo.
Now, but when Jesus, the Son of God, virgin born, shed his blood, the life that was in that blood was God itself. The Bible said we are saved by the life, the blood of God. Amen. Not the blood of a Jew, not the blood of a Gentile, but the life of God.
Sikawa, kasi tango Yesu, mwana na nzambe, oyo abotama na mungondo, asopaki makila na ye, bomoi oyo ezalaki kati na makila yango ezalaki nzambe ye moko. Biblia elobi. Tobikisami na bomoi na makila ya nzambe. Makila ya moyuda te. Makila ya moto na mabota te. Kasi bomoi ya nzambe.
God created this blood cell. Virgin born. She never knew no man. Neither did the egg come from her.
Nzambe nde akelaki momboto ya makila yango. Abotami na mongondo. Atikala koyeba mobali ata moko te. Ye pe tende liki yango pe euta na ye te.
I know many of you people want to believe the egg did. The egg can't be there without a sensation. What would God do then? See? He created both egg and blood cells. And that was the tabernacle of God, holy. I will not suffer my holy one to see corruption.
Na yebiete mingi kati na bino bakolinga kondima ete liki yango eutaki na ye. Liki ekoki kozala mwana te kozanga sensation. Mbele nzambe alingaki kosala nini na tango yango? Bomoni? akelaki liki na momboto ya makila. Pe yango nde ezalaki tabernacle ya Nzambe ya bule. Na kotika te ete mobulami na ngai apola.
So will the age come. Neither will I leave his soul in hell. His body was holy. Oh my. You know, you can't believe that. How can you call yourself a Christian?
Bomoni epai wapi liki utaki? Na kotika pe molimo na ye na ewelote. Nzoto na ye ezalaki bule. Oh la la, soki te, soki okoki kondima yango te, ndenge nini okoki komi benga mo Kristo.
We are saved by the blood of God. That's where my faith is. Not walk out there in the blood of a prophet, not walk out there in the blood of an ordinary man or a teacher or a theologian. We walk there in the blood of God. God said so.
Tobiki sami na makila ya Nzambe. Wanande sika kondimalangai ezalaka. Ezalite kotambo la kuna na makila ya mosakolite. Ezalite kotambo la kuna na makila ya motonyonsote. To ya molakisite. To ya teologiente. Tutambo la kande kuna na makila ya Nzambe. Nzambe alubibongo.
He become human being. He changed his strand. He stretched his tent here with us and become one of us. He's our kinsman redeemer. He had to become kinfolks to us because that was the law. God became man. And dwelt among us.
Akoma ki motu. Abongola ki etuka na ye. Afandisa ki ye mana ye awa. Elongo na biso. Pe akoma ki moko na biso. Azali moboti. Mosikoli na biso. Asengela ki kokoma ndeko na biso. Pamba te yangonde ezalaki mobeko. Nzambe akomaki motope afandaki elongo na biso.
Notice how that in doing this, he coming from him was God, the Spirit. And that Spirit becomes upon the believer. Therefore, the life that was in our sacrifice, we are identified by that same life.
Botala, ndenge yango, na kusalaka oyo, ye oyo autaki na ye, azalaki Nzambe, molimo, pe molimo yango ekitili kolo na mondimi. Na yango, bomoi oyo ezalaki kati na mbeka na biso, biso pe toko kani sami na bomoi yango.
Then how can they see the life of God moving amongst the people and call it an unclean thing? When that's our identification.
Amen.
Of our sacrifice.
Boyende nini bakoki komona bomo ya Nzambe kosala kati na bato, pe kobenga yango eloko ya mbindo, na tango yango ezali kotalisa mana biso ya mbeka na biso.
He that believeth on me, the works that I do shall he also. His life returning upon the from the sacrifices we lay our hands upon it and identifying ourselves dead to our own thoughts.
Ye oyo akondimelangai, misalangai nazali kosala, yepe akosala yango. Bomoina ye ezongi likolo na mbeka. Longwa na mbeka. Wana toko tia maboko na biso likolo na yango pe. Tomiko kanisi biso moko ete tokufi na makanisi na biso moko.
Then how can we let denominations push us into creeds and things and say we believe it? We are dead to those things.
Amen.
Paul said, none of these things bother me, for he was tied to an absolute Christ.
Boye ndenge ni tokoki kotika bibongiseli kokoti sabiso na bindimeli pe biloko mosusu. Pe tolo baete tondimi yango. Tosili kokufa na makambo wana. Polo alobaki, mokote na makambo wana ekutungisa ngai. Po akangamaki na etemelo. Listo.
Never true achievement is tied to an absolute. And my absolute is the Word. And everybody else's that's really born of the Spirit, their absolute is God's Word. I'm tied to it.
Pe musala nyoso ya sembo ekangamaka na etemelo. Pe etemelo nangai ezali liloba. pe moto mosusu nyonso lokola oyo oyo abotami penza na molimo etemelo na ye ezali loba na Nzambe. Ngai na kangami na yango.
I lay my hands upon it. And it took my place. I've identified myself with him. We knew that he promised to identify himself with us.
Natia maboko na ngai likolo na yango. Pe yango ezwa esika na ngai. Pe ngai na miko kanisa na ye. Toyebaki ete alakaki komiko kanisa ye moko elongo na biso.
That brings genuine faith. Not your own faith, but his faith. Something that you don't control. He does it. Now notice, then and then only, when there is a promise made to you.
Yango ememaka kondima ya solo solo, kondima ya yo mokote, kasi kondima ya ye, eloko moko oyo yo oko zanga kate. Yende ako sala yango. Sikawa botala. Na tango yango, pebo bele na tango yango, tango e nde elaka epesa melio.
No matter how many churches you join, how many times you've been baptized, face forward, backward, any way you want to. Until that seal is placed upon you, then you have no right to call yourself connected with your sacrifice.
Italite balosambo boni okoya, mbala boni obatisama, elongi na liboso na sima na ndenge nyonso bolingi. Soki elembo yango etiami likolo na yote, boye opesami makoki mokote ya koloba ete okangami na mbeka na yo.
And what is the seal of God? Ephesians 4:30 says, grieve not the Holy Spirit of God, whereby you are sealed until the day of your redemption. Amen. Not from one revival to another, but eternally sealed.
Amen.
Until the day that you're redeemed back.
Bongo elembo ya Nzambe ezali nini? Ba Efese mine tukumisatu. Elobi. Boyo kisa molimo mosantu ya Nzambe mawate oyo na nzela na yango botiama elembo kino na mokolo ya lisiko na biso. Ezali te longwa na kola muka moko kino na mosusu kasi otiama elembo libela kino mokolo oyo osikolami.
And remember, if you never was in God's thoughts, you'll never be with God. How many knows that he was a redeemer? Well, then anything redeemed has to come back to where it fell from.
Amen. Pe, bomi kanisela. Soki otikala kozala kati na makanisi ya Nzambe te, okozala kape longo na Nzambe ata mokolo moko te. Boni bayebi ete, azala ki mosikoli. Boye eloko nyonso esikolami esengeli kozonga na esika oyo yango ekweyaki.
So if he come to redeem us, how could we was one time didn't have to be redeemed and we were all born in sin, shaped in iniquity, come to the world speaking lies?
Boye soki ayaki kosiko la biso, ndenge nini tokokaki kosiko la mabiso ba oyo na tango moko tozalaki na tina ya kosiko la mate, pe biso nyonso tobotama na lisumu, tosalama na lisumu yanko, toyana mokili na lokutana monoko.
It shows that a real Christian is an attribute of God's thinking before there was a world or a star or air or anything else.
Ezali kotali saete mo Kristo ya solo azali eteni ya likanisi ya Nzambe, liboso mo kilito, mo nzoto, to mo pepe, to eloko mosusu nyonso ezala.
It's eternal. And you come to redeem us back, it's God's thought, spoken to a word, made manifest and brought back.
Azali ya seko, pe ayaki kosiko la biso. Ezali likanisi ya Nzambe, elobami na liloba. Etali sami polele pe esi, ezongi sami na likanisi na ye.
Kinsman, redeemer, that's the reason God himself had become one of us. To redeem, nothing else could do it. An angel couldn't do it, nothing else. He had to come down and be tempted like we are. To redeem us.
Moboti mosikoli. Yangonde tina nzambe ye moko asengela kiko koma moko na biso pona kosikola. Eloko mosusu te ekoka kiko sala yango. Mwanje akoka kiko sala yango te. Eloko mosusu te. Esengela ki akitana se ame kamaloko la biso pona kosikola biso.
Notice, now the natural seed of Abraham. Let's check some of those natural seed and see if God kept his word with the natural seed, which was Isaac. Let's check some of the natural seed that believed the full promise of God and had no question.
Botala sika wa mumboto ya Abraham ya musuni. Totala baike na mumboto ya musuni. Poto ye basoki nzambe. Akotisa kili loba na yempo na mumboto ya musuni. Oyo ezalaki Isaka. Totala baike na mumboto ya musuni. Oyo bandimaki elaka mobimba ya nzambe pe batiaki tembete.
I remember there were tens of thousands times multiplied thousands that was circumcised and everything else and still was not Abraham's seed.
Sikawa boka ni salisusu. Ezalaki na baton koto zomi mbalankoto na koto oyo bakata makingenga na makaomu susu nyonso. Kasi bazalaki na bango kaka momboto ya Abraham te.
Sure. That which is Jew outward is not Jew, that which is Jew inward. They, many of them, failed, bitterly failed.
Ya solo. Oyo azali moyuda na libanda azali moyuda te. Ezalinde oyo azali moyuda na kati. Bango mingi kati na bango bakweyaki. Bakweyaki na ndenge ya mabe penza.
Look in the wilderness. They said, we, the day of the Passover, are to drinking at the fountain, St. John 6, there's all rejoicing. Jesus said, I'm that rock that was in the wilderness. I'm the bread that come from God out of heaven. If a man may eat thereof and not die.
Botala, nalisobe, balobaki, biso, mokore apasika to natango oyo bamelaki mai naliziba. Santo Yohane Mutoba. Bango nyonso bazalaki kosepela. Yesu alobaki. Nazali libanga oyo ezalaki na biliki. Nazali lipa oyo euti na nzambe. Longwa na likolo. Soki moto alei yango akokufa te.
They said our fathers eat man in the wilderness for 40 years. He said, and they are everyone dead.
Balobaki. Batata na biso baliaki mana na lisobe mibuntuku mine. Alobaki, pe bango bakufa moko moko.
Dad, take that word and run and see what it means. Eternally separated. Yet they were Abraham's seed. Death means separation, annihilation. Completely destroyed. Annihilation. Jesus said they were dead. Every one of them, yet they were circumcised Jews.
Bakufa, bozwa liloba wana pe boyekola yango. Botala nini yango elingikoloba. Ekabwa ni pona seko. Nzoka nde bazalaki momboto ya Abraham. Liwa elingikoloba bokabwani. Kosili samanye, kobebi sama mobimba. Kosili samanye. Yesu alobaki bakufa moko moko na bango. Kasi bazalaki ba Yuda bakata mangenga.
See, folks, just because we're Methodist, Baptist, Presbyterian, got a little confession, things like that, the devil bleeds just as much as we do.
Bomoni, mawanabiso, ezalite po tozali ba Methodist, ba Baptist, ba Presbyterian, to yambo laka moke moke, pe makambo ya ndenge wana, zabolope andi makakaka ndenge biso tozo sala.
But you've got to be identified with it. God's got to witness it to him by sealing with the Holy Spirit. No question of the word. If you say, well, that was for the other day, there's something wrong.
Kasi esengeli na yo komiko kanisa na yango. Nzambe nde asengeli kotato lela yango. Na kotiama kae lembo ya mwono mosantu. Tembe moko te na tina na liloba. Soki olobi, sikawa, wana ezalaki po na eleko mosusu. Eloko moko ezali kotambola malamu te.
What if a man come running and you told him the light was shining and he run down to the basement and said, I just refuse it. I just refuse it. There's no such a thing as light. I don't believe it. there'd be something wrong with that man. He'd be mentally upset. If he refuses its warm rays and its life-giving resource, there's something wrong with him. Mentally.
Bongo soki moto aye na mbangu pe ayebisi yo ete pole ezali kongenga kasi akitina ye na se ya ndaku pe alobi na boyi yango eloko lokola pole ezalaka te na ndimi yango te eloko moko ezali kotambola malamu te na moto yango mbala mosusu bongo na ye ezali kosala malamu te soki aboyi mwa moto ye na yango pe makoki na yango ya kopesa bomoi eloko moko ezali kotambola malamu te na bongo na ye.
And when a man sees the word of God made plain before him and identifies and then shuts and pulls down his denominational curtains, there's something wrong with that man spiritually.
Amen.
Something's wrong with him. There's something spiritually wrong. You just can't receive it. Blind and don't know it. Going on to the judgment. And God will be the judge.
Pe soki moto amoni liloba na Nzambe, kotalisa mapolele liboso na ye, pe kotatola mabongo na sima, amikangi pe akitisi barido na ye ya ebongiseli, eloko moko ezali kotambola malamu te na moto yango, na molimo. Eloko moko ezali kotambola malamu te na ye. Eloko moko na molimo ezali kotambola malamu te. Akokoka na ye koyamba yango te. Mokufi miso. Kasi ayebi yango te. Azali kokende na kosambisama. Pe Nzambe nde akozala mosambisi.
Notice, when they did this, and these seeds now that did believe it, watch what happened. Let's check some of them. Now, Abraham's seed.
Botala malamu. Tango ba basala kibongo pe mimboto yango sikawa oyo endimaki yango. Botala likambo esale maki. Totala malamu baike kati na bango sikawa. Mimboto ya Abraham.
Let's take the Hebrew children. Because they stood true and wouldn't tolerate with image worship. They refused to bow down to an image that the king of the nation had made. It was made after a holy man, too. The image of Daniel.
Toka matabana ya baebele, po bango batele makingui pe balinga kiko sambe la ekekote. Baboya kiko kumba mela ekeko oyo mokonzi ya mboka asalaki. Esale makine lilingi ya moto mosantu moko, pe na lilingi ya Daniel.
Showed that the Gentile race was brought in on the false side of worshiping an image of a holy man. It goes out the same way when people are being forced to worship images of people.
Etalisaki ete bato ya mabota bavandaki na ngambo ya mabe. Ya kosambelaka ekeko ya moto mosantu. Ekosuka pe ndenge moko tango bato bakotindama na makasi kosambela bikeko ya bato.
It come in by revelation of Daniel being able to interpret the word that was wrote on the handwriting on the law. That's the way it come in, and that's the way it goes out. The same way of the image of the Gentile.
Ebandaki na nzela ya emoniseli ya Daniel oyo azalaki na makoki ya kolimbola liloba oyo ekomamaki na etutu. Lolenge wana nde ebandaki pe lolenge wana nde ekosuka. Ndenge moko na ekeko oyo ya mabota.
Notice, they refused to do it. What did they do? They were Abraham's seed standing true to the word, and they possessed the gate of the enemy of fire. They did it. Well, God's word's true.
Botala malamu. Baboya kiko sala bongo. Pe basala kinini. Bazalaki momboto ya Abraham oyo batele makingui na liloba. Pe babotolaki ekuke ya munguna, ya moto. Basalaki yango. Liloba ya Nzambe ezali solo.
Daniel tested for the worship of one true God. He was tested for that. And in the time of test, he stood the test.
Amen.
Daniele, amekama kina tina ya kosambe la nzambe moko ya solo. Amekama kina tina wana. Pena tango ya momekano, alonga ki momekano.
What did God do? After it looked like the chips down for him, as we would say. And they didn't know what to do. They was going to feed him to the lions. But Daniel stayed true to the test of those one true God.
Amen.
And he possessed the gate of his enemy. God closed the mouth of the lion.
Penzambe asala kinini. Tango emonana kilo kola nyonso ekoma kina suka pona ye. Ndenge toko kikoloba. Pe bayeba kiteba sala nini. Balinga iko pesa ye lokola bilei mpona nkosi. Kasi Daniele atikala kisembo na komeka mayango. Ete ezali na nzambe moko oyo ya solo pe abotola ki ekuke ya munguna na ye. Nzambe akangaki monoko ya nkosi yango.
Moses stayed true to the promised word before the false impersonators, Jambres and Jambres. In the test.
Mose atikala kisembo na liloba ya elaka liboso ya bamekoli ya lokuta. Jannes na Jambres. Kati na komekama.
Look, God had met him a supernatural. Told him to go do these things, show these signs, and each sign would have a voice. Moses went right down, this is true as he knows. He threw down the sticks and it turned into a serpent. You know what happened? Here come the impersonators and done the same thing.
Botala nzambe akutanaki na ye na lolenge ya surnaturel, alobaki na ye akende kosala makambo yango. Kotalisa bilembo yango, pe lembo moko na moko ekozala na mongongo. Mose akende kikuna na bosembo nyonso, abwaka kilingenda, pe ekoma kinyoka. Boyebili kambo esalamaki, bamekoli bayaki wana pe basala kindenge moko.
Now Moses didn't throw up his hands and say, well, I guess it's all wrong. He stayed there and waited on God.
Amen.
He stayed true. No matter how many impersonators there was, he stayed true.
Sikawa Moses atombola ki maboko te. Pona koloba, na banzi nyoso ezali malamu te. Atikala ki wanape, atalela ki nzambe. Atikala ki sembo. Etala kite soki ba mekoli bazala kiboni. Atika la kisembo.
And when he stayed true to his commission to bring those people out of that place, when the water gate got in his way, God let him possess it and he opened the gate by the pillar of fire that was leading him. And took the people on to the promised land.
Petango atika la kisembo na etinda na ye, yako bimisa bato yango na esika wana, tango ekuke ya mai. Ekanga kinzela na ye, nzambe asala kiete azwa bo konzi likolo na yango. Pe afungola kie kuke yango na likonzi ya moto oyo ezala kiko kamba ye. Amemaki bato kino na mboka ya elaka.
Joshua, another great leader, only two out of went to the promised land, Joshua and Caleb. They came to a place called Kadesh, which was the center of the world at that time in so much that that was a judgment seat.
Yoshua, mokambi mosusu ya monene, bobele batomi bale na bakenda kina mboka ya elaka. Yoshua na Caleb. Bakoma kina esika ebengami Kadesh. Oyo ezalaki esika ya bosangani ya bato nyonso ya mokili na eleko wana. Na lolenge te yango ezalaki ngwende ya esambiselo.
And all they sent out 12 spies to look at the land. And 12 of them come back. 10 of them thought, oh, it's too much of a job. We just couldn't do it. Well, then people, we look like grasshoppers to the side of them.
Pe, oh, batindaki banongi nzomi na mibale pona kotala mboka yango. Pe, bango zomi na mibale bazongaki. Zomi kati na bango balobaki. Oh, mosala yango eleki makasi. Tokokaki penza kosala yango te. Bato yango, biso tozali lokola mabanki pembeni na bango.
But what did Joshua do? He stilled the people. He said, wait a minute, we're more than able to take it. No matter how little we are, how much in the minority, What was he doing? He was standing true to that promise, I'll give you this land. But you fight every inch of it.
Kasi Yoshua asala kinini. Afandisa ki bato kimia. Alobaki. Boze la moke. Tozali na makoki koleka po na kobotola yango ata tozali moke ndenge nini to motango moke boni tozali. Azalaki kosala nini? Azalaki kotelema ngui na elaka yango. Na pesi bino mboka oyo. Kasi bobunda po na eteni moko moko na yango.
You believe that, mother? God's giving your healing, but you'll fight every inch of it. Every word the soles of your feet set, that I give you for possession. Footprints means possession. It's all yours, every promise belongs to you, but you'll fight every inch of the way in and out.
Undimi yango, mama. Nzamba siliko pesa yo lobiko na bokono na yo. Kasi okobunda po na eteni moko moko na yango. Esika nyonso matambe ya makolo na bino ekonyata na pesi bino yango lokola bozwi. Matambe elingi koloba bozwi. Nyonso ezali ya bino. Bilaka nyonso ezali ya bino. Kasi bokobunda sikawa po na eteni moko na moko po na kokota.
Now, Joshua knew what God said. He was the seed of Abraham. See, he said, I believe that God give us the land and we're more than able to take it.
Sikawa Yoshua ayebaki nini nzambe alobaki. Azalaki momboto ya Abraham. Bomoni? Alobaki, nandimi yango ete nzambe apesi biso mboka yango. Peto zalina makokiko leka ya kokamata yango.
And because he stood the test against the whole group of Israelites. All the tribes and all the people mourned and cried. Joshua said, keep still. God made the promise.
Pelo kola alonga kiko mekama. Kotele mela etonga mobimba ya lisanaele. Mabota nyonso pe bato nyonso wavandaki matanga pe balelaki. Joshua alobaki. Bofanda kimia, nzambe nde apesa ki elaka yango.
No matter how big the arm, what the opposition is and what the doctor said, God give the promise. It's up to God to do it.
Ata ozali monene ndenge nini, pe bato batelemeli yo ndenge nini, pe monganga lobi nini, nzambe apesi elaka yango. Etali se nzambe pona kosala yango.
What did he do? When he come down to the river of Jordan, he possessed the gate.
Amen.
That's what he did. Jericho closed up like a turtle in a shell. What did he do? He possessed the gate.
Asala ki nini? Tangwa koma kine bale ya Yolodani, abotola ke kuke yango. Yangonde ya asala ki. Yeliko, ekangama ki lokola koba na kati ya ekokolo. Asala ki nini? Abotola ke kuke yango.
Even one day, when his enemy was trying to take him, he possessed the gate of his enemy so much that he commanded the sun to stand still. And the sun obeyed him. And never turned for 24 hours.
Atako mokolo moko tango monguna na ye amekaki kokanga ye. Abotolaki ekuke ya monguna na ye. Na lolenge penza oyo apesaki motindo na moi ete etelema. Moi pe etosaki ye. Pe ebalukaki te pona ngonga tukumi bale na minei.
God's true to his promise, no matter what he has to do. Bankrupt the heavens before he let his word go defeated.
Oh, glory to God.
Never made a promise that he can't keep.
Nzambe azali sembo na elaka na ye. Etali tenini ye asengeli kosala. Eko senga kosili sa makoki nyonso ya lola liboso ye atika liloba na ye elongama. Atika la kopesa elaka mokote oyo ye azanga kukokisa.
I'm the Lord, heals all that is Jesus. If you lay hands on the sick, they shall recover. Amen. If thou canst believe, all things are possible.
Nazali yawe oyo abikisaka bokono na yo nyonso. So kibatieli babeli maboko bakobika. Amen. So ki okoki kondima nyonso ekosalema.
Joshua believed it. Though God had to stop the earth from turning. Held it there with some other power, his own power, that the world never turned for 24 hours till Joshua avenged himself upon his enemy. He tucked the gates. Certainly he did. God's ever true.
Yoshua andimaki yango. Atako esengela kina nzambe ko telemisa mabele ko baluka. Atelemisa ki yango wana na nguya mosusu. Nguya na ye moko. Ete mokili e baluka ki ata mokete po na ngonga tukumi bale na mine. Kino tango Yoshua azwa ki elonga likolo na munguna na ye. Aboto la kibikuke yango. Ya solo penza. Nzambe azalaka sembo ntango nyoso.
Now, I wish we had time to get to more heroes, but we've got about 10 minutes now.
Sika walingaki kozala malamu soki tozalaki na tango ya kolobela bilombe mususu. Kasi natika lina miniti pele na zomi sikawa.
Look, all these precious heroes, as they were great warriors of faith, they all died at the gate of death. They all perished, died at the gate of death. Then come along the royal seed of Abraham.
Botala, bilombe minene nyonso wana ndenge bazalaki pe babundi minene ya kundima. Bango nyonso bakufaki na ekuke ya liwa. Bango nyonso bakufaki bobele penza na ekuke ya liwa. Simana yango momboto mokonzi ya Abraham ayaki.
They were all the natural seed from Isaac. But here come the royal seed of Abraham, which was Christ. Abraham's seed of faith. What we're supposed to be. You see how where we are now.
Bango nyonso bazalaki momboto ya mosuni kouta na Isaka. Kasi tala momboto mokonzi ya Abraham ayei. Oyo ezalaki Kristo momboto ya kondima ya Abraham. Yango nde biso tosengeli kozala. Totala na ino soki tozali bongo to te.
The natural seed only was a type. All others was born of natural birth. But he come a virgin birth.
Momboto ya mosuni ezalaki bobele etaliseli. Ba mosusu nyonso babotamaki lokola bato nyonso. Kasi ye ayaki na mbotama ya mongondo.
See, that wasn't of the seed of Abraham then, a Jew. He come by the seed of faith of the promise. And then we're supposed to be his children through this man.
Bomoni, yango ya utaki na momboto ya Abraham tena tango wana ya moyuda. Ye ayaki na nzela ya momboto ya kondima ya elaka. Na yango biso tosengeli nde kozala bana na ye na nzela ya moto oyo.
Watch what he did. When he was on earth, he conquered and possessed every gate the enemy had, the royal seed. He promised it by the word. He conquered it.
Botala likambo asalaki. Tango azalaki na mokili, alongaki pe abotolaki bikuke nyonso monguna azalaki na yango. Momboto mokonzi. Alakaki yango na nzela ya liloba. Alongaki yango.
He conquered the gate of sickness for us. That's what he came to do. He, remember, sick people, he conquered that gate. You don't have to conquer it. He conquered it.
Alonga ki ekuke ya bokono pona biso. Yangonde ayaki kosala. Ye. Bobo sanate bino babeli. Alonga ki ekuke yango. Bino nde bosengeli kolonga yango te. Ye nde alonga ki yango.
The other man had to conquer their own gate. But you don't have to conquer. It's already conquered. He conquered the gates of sickness.
Bato mosusu basengela ki kolonga bikuke na bango moko. Kasi bino bosengeli kolonga te. Esila kolongama, alonga ki bikuke ya bokono.
And what did he do? When he conquered the gates of sickness, saying that he would, whatever you asked on earth and whatever you bound on earth, he had bound it in heaven. Give us the keys to the gate.
Bongo asala ki nini tango alonga ki bikuke ya bokono. Na kolobaka ete ako nyonso boko senga na mokili, pe nyonso boko kanga na mokili, ye ako kanga yango na lola, apesi biso bafungola ya ekuke.
He conquered the gate of temptation by the word. And the keys was resist the enemy and he'll flee from you. He conquered it all. conquered every sickness, he conquered death, and he conquered hell. He conquered death and hell.
Alonga ki ekuke ya masengi nyana nzela ya liloba. Pe bafungole yango ezalaki botele mela monguna pe akonkima mosika na bino. Alonga ki nyoso wana. Alonga ki bokolo nyoso. Alonga ki liwa. Pe alonga ki lifelo. Alonga ki liwa na lifelo.
He conquered what the others couldn't conquer because they're the natural seed. This is the spiritual seed. He conquered the gate of the grave and rose up on the third day for our justification.
Amen.
And now we are more conquerors. We just walk right into it as an inheritance. More than conquerors.
Alonga ki eloko oyo ba mosusu bakokaki kolonga te po bazalaki ba oyo ya momboto ya mosuni. Oyo azali momboto ya molimu. Alonga ki kuke ya nkunda. Pe asekwa ki mokolo ya misato pona kolongi sa mwana biso. Pe sikawa tozali koleka balongi. Tozali bobele kokota kati na yango lokola libula. Koleka balongi.
Now we are dealing with a defeated enemy. Sickness is defeated. Death is defeated. Hell is defeated. Everything's defeated.
Sikawa tozali kobunda na monguna oyo asili kolongama. Bokono esili kolongama. Liwa esili kolongama. Lifelo esili kolongama. Nyoso esili kolongama.
Oh, my! Wish I was twice my size. I made you feel twice as good. We are disputing with a conquered enemy.
Oh, la, la. Ebonga kina zala monene mbalami bale. Sikawa mbalamu susu nazali komi yoka malamu mbalami bale. Tozali kobunda na monguna oyu asili kolongama.
No wonder Paul could say when he's building a block to chop his head off, he said, oh death, where is your sting? Show me where you can make me squirmle and scream.
Ezali kokamwa tete polo akokaki koloba tango bazalaki kobongisa sika po bakata ye moto alobaki. Oh, liwa, wapye suye linayo. La kisangai esika okokiko nyonga pe kokangi sangai.
Grave, where is your victory? You think you'll mow me out there? I'll point you to an empty one over there, and I'm in him. He'll raise me up the last day. A defeated enemy.
Kunda, wapye longa na yo. Pe okanise ete okosili sangai kuna. Na kola kisayo esika moko oyo etikala pamba kuna pengai nazali kati na ye. Ako seku sangai mokolo ya suka. Monguna alongama.
The royal seed of Abraham. Now the natural seed cannot point to that. But the royal seed can. Conquered, already conquered. For he has gone before us and conquered every gate for us.
Momboto mokonzi ya Abraham. Sikawa, momboto ya mosuni ekokaki kotalisa yango te. Kasi momboto mokonzi akoki kotalisa yango. Asila kolonga, pamba te akendeki liboso na biso pe alongaki bikuke nyonso po na biso.
He's now after 2,000 years, he stands in the midst of us, the mighty conqueror.
Azali sikawa sima na mibu koto mibale, azali elongo na biso, molongi yanguya.
Not only did he conquer sickness, he conquered sickness, he conquered temptation, he conquered every enemy, he conquered death, he conquered hell, he conquered the grave, and rose up again and 2,000 years later, here he stands among us this afternoon to identify himself a mighty conqueror.
Yeah. Amen.
Amen. Still here alive, vindicating his promise. Royal seed of Abraham. Oh, my. And the enemy shall, he'll conquer the gates of his enemy.
Alonga ki bobele bokono te. Alonga ki bokono. Alonga ki pe masenginya. Alonga ki banguna nyoso. Alonga ki liwa. Alonga ki lifelo. Alonga ki kunda. Pe asekwa ki. Pesi manami bun koto mi bale, yeo yo awa elongo na biso, na sima na nzanga oyo. Komitali saka ye moko. Molongi na nguya. Amen. Azali na ino awa na bomoi. Kotato laka ilaka na ye. Mumboto mokonzi ya Abraham. Oh lala. Pe monguna ako. Ako longa bikuke ya monguna na ye.
Those seeds, he stands here alive to vindicate himself to who? Those predestinated seeds that can see it. He conquered that.
Epai na bango mumboto atelemi awa na bomoi po na komitato la epai na banani. Epai na mimboto oyo ebongisama liboso oyo bakokaki komona yango. Alongaki yango.
So after his test by the promise of the word, they were sealed by the Holy Ghost into the body of Christ. To them confirmed what? Hebrews 13:8 to be so.
Ba oyo sima na komekama na ye, ya elaka ya liloba, batiama kielembo na molimo mosantu kati na nzoto ya Kristo. Epai na bango etatolami, nini, ete ba ebele, zomi na misato, muambe ezali solo.
They are sealed in there by the Holy Ghost, that Holy Ghost which was by Abraham foresaw it, by faith he believed it, and now we receive it, looking back to the promise of what he said, and John 14:12 is made confirmed in this last days by the risen conqueror himself.
Batiami elembo kuna na kati na molimo mosantu. Molimo mosantu oyo ezalaki na Abraham amonaki yango liboso na kondima andimaki yango. Pesi kawa toyambi yango. Na kotalaka lisusu na elaka ya oyo alobaki, pe Yohane zomi na mibale, etatolami na mikolo oyo ya suka na molongi yemoko oyo asekwa.
Not some system, but a person, Christ the conqueror. Not my church, not my Baptist church, or your Presbyterian Methodist, or the Pentecostals. Not by that, but by Jesus Christ. He lives today. He rose Romans for our justification. And because he lives, he said, we live also.
Mwango moko boyete. Kasi moto moko, Kristo, molongi. Lingomba nangai te. Lingomba nangai ba Baptiste te. To oyo ya bino ba Presbyterien, ba Methodiste. To ba Pentecôtiste te. Na yango te. Kasi na nzela ya Kristo, azali na bomo ilelo, ase kwa kili kolona yango, pona kolongi sama na biso. Pelokola zali na bomo I, alobakete biso peto zali na bomo I.
Man don't live by bread alone, but by every word, not part of the word, every word that proceeds out of the mouth of God.
Moto ako bika bobele na lipa te, kasi na liloba mo bimba. Eteni ya liloba te, na liloba nyonso oyo ebimaka na monoko ya Nzambe.
I am the resurrection and life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. Whosoever liveth and believeth in me shall never die. Leavest thou this. Take the gate of every enemy.
Na zalili sekwa pe bomoi. Ye oyo akondimela ngai ata akufi akozala na bomoi. Moto nyonso oyo azali na bomoi pe andimeli ngai akokufa te. Ondimi yango. Kamata bikuke ya monguna nyonso.
How could he conquer Bosworth? When God Bosworth is in the conqueror. That's where he said the happiest hour of my life is right now. He know that mighty conqueror. His assurance rested with him.
Ndenge nini akokaki kolonga Bosworth na tango Nzambe. Bosofu azalaki kati na molongi. Pe wanande tina oyo alobaki. Ngonga ya esengo penza koleka na bomoi na ngai ezalinde sika oyo. Ayebaki molongi yangu ya wana. Elikia na ye ezalaki epai na ye.
Oh my. Now we can sing. Living he loved me. Dying he saved me. Buried he carried my sins far away. Rising, he justified freely forever. Someday he's coming. Oh, glorious day.
Oh, la la. Sika watoko kiko yemba. Na bomo yalinga kingai. Na kukufa abikisa kingai. Na kukundama amemaki masumu nangai mosika. Na kosekwa alongi saki ngai ofele pona libela. Mokolo moko akozonga. O mokolo yankembo.
To those who are seen to be defeated. Eddie Pruitt, I believe it was. He couldn't sell his Christian songs. Nobody wanted them. They had nothing to do with it. All defeated in a believer.
Pona baoyo bazali komona na lokola balongami. Eddie Perronet na kanise zalakie. Akokaki koteka banzembo na ye ya bakristo te. Moto moko te azali kosepela na yango. Bazalaki na tina na yango te. Oh, alonga maki. Kasimondi mi.
One day the Holy Spirit come upon him. The gate of his enemy. That would receive his literature. The Spirit struck him and he grabbed the pen. God let him write the inauguration song. All hail the power of Jesus' name. Let angels prostrate fall. Bring forth the royal diadem and crown him.
Mokolo moko, molimo mosantu ekitela kie. Ekuke ya monguna na ye. Oyo alingaki kozwa mikanda na yete. Molimo esimba kie pe azwa ki ekomeli. Nzambe atika kie kokoma loyembo ya bufungoli masanjoli. Banso babele languya ya nkombo na Yesu. Tika ete banje bagumbama. Boya na motole ya mokonzi. Pe bola tisaye motole ya nkolo ya nyoso.
Lion Fanny Crosby one time. So what does it mean to you? She didn't sell her birthright like the Pentecostal Elvis Presley did. Or like the Church of Christ Boone did. Or like the Red Foley did. Selling their talents to the world. They got a fleet of Cadillacs and million-dollar gold records. But Fanny Crosby stayed true to the faith.
Mokufi miso Fanny Crosby mokolo moko alobaki. Tina na yango nini pona bino. Basusu, ye mwasi yango atekaki makokina e ya bokulu tute lokola mo Pentecotis Elvis Presley asalaki. To lokola Boone ya lingomba ya Kristo asalaki. Tolo kola Red Foley asalaki. Koteka ka makabo na bango na mokili. Bazali na ba mituka kadila kebele na ba diske ya wolo ya ba milio ya ba dolar. Kasi Fanny Crosby atelema kisembo na isika na ye.
She screamed out, pass me no, gentle Savior. Hear my humble cry. All others are calling, do not pass me by. Thou, the stream of all my comfort, more than life to me, whom have I on earth beside thee, or whom in heaven but thee?
Abelelaki, kole kangai te o mobiki simalamu, yoka kole lanangai ya komikitisa. Wana okobenga bamususu kole kangai te. Yonde liziba ya kobondisa manangai nyoso, kole kabomo ipona ngai. Nazali lisusu na nani na mokili soki yote. To nani na likolo soki yote.
They said, what if you're blind when you get to heaven? She said, I don't know him anymore. Said, how will you know him? Said, I don't know him.
Balobaki, eko zalaboni soki miso na yo ezali ya kukufa tango okokoma na lola. Alobaki, na koyeba ye atabongo. Balobaki, okoyeba ye ndenge nini? Alobaki, na koyeba ye.
Said, Miss Crosby, you can make $1 million. She said, I don't want $1 million. How will you know him? She said, I shall know him. I shall know him. And redeemed by his side, I shall stand. I shall know him. I shall know him. If I can't see him, I'll feel for the nail prints in his hand. She conquered the gate of her enemy.
Balobaki, Madame Crosby, okoki kozwa milio ya ba dolar. Alobaki, nazali na posa ya ba milio ya ba dolar yango te. Okoye ba ye ndenge nini? Alobaki, na koye ba ye, na koye ba ye. Pe lokola mosikola mi, na kotele ma na mupanzi na ye. Na koye ba ye, na koye ba ye. Soki na koki komona ye te, na kosimba bilembo ya sete na maboko na ye. Alonga kie kuke ya monguna na ye.
Yes. If you are in Christ, he said, if ye abide in me, and my words abide in you, ask what key you want. Ask what gate you want to take. Ask what you will, and it shall be given to you.
Iyo, soki ozali kati na Kristo, alobaki. Soki bo umeli kati na ngai, pe maloba na ngai umeli kati na bino. Bosenga fungola nyonso bolingi. Bosenge kuke nyonso bolingi kokonza. Bosenga oyo bolingi. Pe yango ekopesa melabino.
If ye abide me and my word abides in you, you can take any enemy's gate that comes before you. You're the royal seed of Abraham.
Soki bo umeli kati na ngai, pe liloba na ngai umeli kati na bino. Bokoki kobotola ekuke nyonso ya monguna oyo ekoya liboso na bino. Bozali momboto mokonzi ya Abraham.
What kind of a gate stands before you? If it's sickness, you are more than a conqueror for it. Then we can say, sing this gracious old song, every promise in the book is mine. Every chapter, every verse is and so divine. I'm trusting in his love divine, for every promise in the book is mine.
Ekuke ya ndenge nini etelemi liboso na yo, soki ezali bokono, ozali koleka molongi pona yango. Boye tokoki koloba koyemba loyembo oyo kitoko ya kala. Elaka nyonso na buku ezali yangai. Mokapo nyonso, eteni nyonso. Pe ya nzambe, natie likia na bolingo na ye ya bonzambe. Po elaka nyonso na buku ezali yangai.
We are more than a conqueror. And the seed of Abraham shall possess the gate of the enemy. When they say these things cannot happen, when they want to call it a devil or Beelzebub or something else, God is sure to conquer every gate and take the enemy. Let us pray.
Tozali koleka molongi, pe momboto ya Abraham akoboto le kuke ya monguna. Na tango balobiete makambo oyo ekoki kosale mate, na tango balingi kobenga yango makambo ya Zabolo to ya Belezebula, to eloko nini mosusu, na tembete nzambe akolonga bikuke nyonso, pe akokonza monguna. To bondela.
Lord, may the seed of Abraham, I know we'll see it, Lord. How can that word fall without hitting that real ground? I pray that they'll understand now. May every person that comes in the prayer line be healed.
Kolo, tika ete momboto ya Abraham, na yebi ete bakomona yango, Kolo. Ndenge ni lobana yango, eko kiko kweya, kozanga kokoma na mabele wana ya solo-solo, na bonde liete basosola sasa ipi. Tika ete moto nyonso oyo akokota na molongo ya mabondeli abikisama.
Lord, if there be some in here yet that has not as yet made their confession, not stood publicly and stood for Christ, ready to deny all the creeds and the cold, formal, dead things that's taken them away from you, may they stand now and say, I will accept him as my Savior. Then you'll stand for them on that day.
Kolo, soki baike bazali na inoawa, baoyo basali liamboli na bangote, batelema na miso ya batote, pe batelema po na Kristo te. Babelemi po na koboya, bindimeli pe biloko ekufa na malili pe mimesano nyonso oyo, emimaki bango mosika na yo. Tika ete batelema sika oyo, pe baloba. Na koyamba ye lokola mobiki sinangai. Na bongo yope okozwa ngambo na bango na mokolo wana.
While we have our heads bowed, if there are those who would like to stand just a moment for prayer, say, I want to stand for him now, that he'll stand for me at that day in his divine presence.
Wana togumbi mito soki bato bazali baoyo balingi kotele mamwa ngonga muke, po na libonde li baloba. Nalingi kozwa ngambo ya Kristo sikawa. Po ye azwa ngambo na ngai na mokolo wana.
I ask you and give you the opportunity
that your name be placed on the book of life. If you will stand, I'm not asking you to join any church. I'm asking you to come to Christ. If you hear and do not know him.
Na sengi na yo pe na pesi yo libaku malamu pomo kombo na yo etiama na buku ya bomoi. Soki olingi ko telema nazo senga na yo te ete okota na lingomba moko. Nazo senga na yo ete oya epai na Kristo. Soki ozali awa pe oyebi ye ete.
God bless you, son. Is there another? Say, I want to stand now. God bless you, lady. God bless you, my sister. God bless you. God bless you. I take my stand this afternoon. These fine people, men and women, standing up, I'll take my stand this afternoon.
Nzambe apambula yo mwana mobali. Mususu azali loba. Na nalingi kotele masikawa. Nzambe apambula yo, madam. Nzambe apambula yo ndeko nanga ya mwasi. Nalingi, nzambe apambula yo. Nzambe apambola yo. Na kamati mokano na ngai na pokwa oyo. Bato malamu oyo. Mibali na basi batelemi. Na kukamata mokano na ngai na pokwa oyo.
And that day when the doctor says, well, the wreck, his blood is shedding, death is upon him, upon her, or some morning, you remember your stand. You stand for him now.
Bongo mokolo wana tango munganga koloba likama makila na ye ezali kosopana liwa ezali likolo na ye tona ye mwasi tona tongo moko boye okanisa lisusu kotelema na yo otelemi pona ye sikawa.
If you're ashamed of me before man, I'll be ashamed of you before my Father and the holy angels. But if you confess me before man, him will I confess before my Father and the holy angel.
Soki oyoki ngai soni na miso ya bato, ngai pe na koyoka yo soni liboso na tata na ngai pe banje ya bule. Kasi soki otatoli ngai na miso ya bato, ngai pe na kotatola ye liboso na tata na ngai pe banje ya bule.
God bless you, my sister. Will there be some in the balcony somewhere? Right now, while we're waiting, some of them are on the main floor. All right, I take it your word, friend.
Nzambe apambola yonde konanga ya mwasi. Bamususu bakoki kozala na esika moko kuna na balkon. Sika wana tozali kozela bamususu awa na esika monene oyo. Malamu. Na kozwa sema lobana yo muninga.
If the word falls on fertile ground, like the little woman at the well, she understood. She was represented in heaven from the before the foundation of the world. When that light struck it, she recognized it.
So kili lo bekuwe na mabele malamu, lokola elenge mwasi wana na libulu ya mai. Asosola ki, atalisa maka na likolo, bandana kozalis, liboso na kozalisama ya mokili. Tango pole yango, ebeta ki yango, ayeba ki yango.
God bless you, my brother. That's a gallant. God bless you, my brother. You might have done great things in your life. You're doing the greatest thing you ever did do now. Stand for Christ.
Nzambe apambola yo ndeko na ngai ya mobali. Azali penza malamu. Nzambe apambola yo ndeko na ngai ya mobali. Mbala mosusu, osala makambo minene na bomoi na yo. Sikawa ozali kosala likambo ya monene koleka nyonso osala. Kotele maapo na Kristo.
Our Heavenly Father, the seed has dropped on some ground this afternoon. We see life springing up. Men and women stand to their feet. And the all-seeing eye of God, who is omnipresent, omniscient, omnipotent, sees them. They are yours, Father. I present them to you now as trophies.
Tata na biso na likolo. Mbote utiko kweya na mabele na pokwa oyu. Tomoni bomoi kobanda kokola. Mibali pe basi batelemi pe liso ya Nzambe oyo emonaka nyonso. Oyo azali na bisika nyonso, na boyebi nyonso, na nguya nyonso, amoni bango. Bazali ya yo tata, na bonzi bango epai na yo sasa ipi. Lokola bilembo ya elonga.
May this experience of them standing there now knowing what they have done, knowing what this means, that they stand to take their stand with the large despised few.
Tika ite likambo oyo bango basali ya kotele mawana na ngonga oyo. koyebaka oyo bango basali, koyebaka oyo yango elingi koloba ete, batelemi po na kozwa mokano na bango, elongo na bacholami moke ya nkolo.
May they ever remain true until that day they stand in your presence. Then that lovely voice will say, yes, one day in Baton Rouge, or a little place called Denham Springs, he stood for me, Father, now I'll stand for him or her. Grant it, Lord, they're yours in Jesus' name. Amen.
Tika ete batika la sembo libela kino na mokolo wana bakotele maliboso ya bozali na yo. Bongo mongongo kitoko wana ekoloba. Iyo, mokolo moko na Baton Rouge. Tona mwa esika moko babengi Denham Springs. Ye azwa ki ngambo na ngai tata. Sika wangai na kozwa ngambo ya ye mobali. To ye mwasi. Sala yango nkolo. Bazali ya yo. Na kombo na Yesu. Amen.
God bless you for your stand. God ever... Now, do just one thing for me. Find, if you're around where these pastors are, see if you talk to them. If you haven't been baptized yet in Christian baptism, do so. Get yourself amongst believers now. Real believers, not make believers, real believers.
Nzamba pambola bino, pona ngambo buponi. Tika eti nzambe, sikawa, bosala likambo moko oyo pona ngai. Boluka soki bofanda kapembeni na bakengeli oyo. Bokutana na bamosusu kati na bango, bosolola na bango. Soki na eno bobatisa mate na libatisi ya bakristo, bosala yango. Boluka kozala elongo na bandimi sikawa, bandimi oyo ya solo solo, bandimi ya malobate, bandimi ya solo solo.
While we're praying, let's pray for these handkerchiefs. Heavenly Father, these handkerchiefs goes out now, where I don't know. Maybe some old blind daddy sitting out here in a little swamp somewhere, waiting for this handkerchief to come. A little baby laying on a hospital bed. A mother standing frantically, waiting for the return of the handkerchief.
Wana tuzali ko bondela, to bondela po na miswale oyo. Tatana likolo, miswale oyo ezali ko kende sikawa, na bisika oyo ngai na yebite. Mbala mususu papa mobange moko akufa miso, afandia wana isika moko boye na mwa liziba. Kozela kaete muswale oyo eya. Mwa bebe moko alali kuna na mbeto ya lopitalo. Mama moko atelemi elikia esili. Azali kozela bozongi ya muswale yango.
Heavenly Father, I pray that you'll go with them. And for a token of your presence today and our faith in you as we preach thy word, may the faith that was in Abraham, faith that was produced and given to us by Jesus Christ, may it go with these handkerchiefs and heal every one that is laid upon. We send them in Jesus' name. Amen.
Tata na likolo na bondeli ete obila yango. Pe lokola elembo ya bozali na yo lelo, pe kondima na biso epai na yo na ndenge touti kote ya liloba na yo. Tika ete kondima oyo ezalaki na Abraham, na kondima oyo Yesu Kristo atalisaki pe, apesa biso, tika ete ebila miswale oyo pe, ebikisa moto nyonso oyo, pakotia yango likolo na ye. Tutindi yango na kombo na Yesu. Amen.
Just a moment before we call the prayer line. The omnipotent, mighty God, the great one, the all-sufficient one, please, friends, I'm going to start praying for the sick, and I probably, when we come down, might not get to say nothing to you. Some of you may go before that time.
Sikawa boze la moke li boso to benga mulongo ya mabondeli. Nzambe na nguya nyonso pe ya nguya. Oyo azali monene, oyo akoki na nyonso. Bolimbisa baninga. Na lingi na banda kubondela po na babeli. Pena mbala mususu. Tango to okoma wana ekoki kosale maete na lobela yo likambo moko te. Bamosusu kati na bino bakoki kokende liboso na yango.
Whatever you are, if you didn't even stand a while ago, and you're not sure, if you're a member of a church, that's a good thing, but that's not good enough. See, the rich young ruler was a member of the church, and he asked Jesus what could he do to have eternal life.
Ozala nani, soki ata otele makite eleki mwa tango pe oyebi penzate. Soki ozali mondimi na lingomba moko ezali malamu. kasi yango ekokite. Bomoni elenge mokambi mozwi wana azalaki mondimi ya lingomba. Bomoni, atunaki Yesu asala nini po azwa bomoi ya seko.
He never accepted it. He walked away. What a foolish thing for that young man to do. Don't take his place.
Ayambaki yango te, akendeki na ye, wana penza buzoba eloko oyo elenge mubali yango asalaki. Bosala eloko la ye te.
You remember the last time he was identified? A little later, he prospered. He got richer. He got to a place to even his barns bursting. But then we find his last identification in hell. Flames tormenting. Don't let that happen to you. Except Christ.
Boyebi lisusu mbala ya suka atalisamaki. Sima na mwantango afulukaki. Akomaki na bozwi mingi koleka. Kino na tango moko ata bibombelo na ye etonda kimeke. Kasi simana yango tomoni kotali samana ye ya suka na lifelo. Na minyoko ya moto. Te botika te kome labino. Boyamba Kristo.
You young people, you young girls, young boys, this is a turning of life. Please do that. Hear me as your brother, one who loves you. I'm here because I love you. I love God and I love you. And I cannot love God if I don't love you.
Bino bilenge basi, bilenge mibali, oyo bokomi na mbongwana ya bomoi. Nasengi na bino bosala yango. Boyo kangai lokola ndeko na bino. Oyo alingi bino. Nazalia wapo na lingi bino. Na lingi nzambe pe na lingi bino. Pe na kukiko linga nzambe te soki na lingi bino te.
I'd a lot rather if you had a comment to pass it on my son out there, or one of my children, let me, I'll go without it. Any parent will do that. So will God. See? Love his people. Love one another.
Na kosepela mingi soki ozali na bolamu ya koloba, oloba yango pona mwana na ngai ya mobali oyo kuna. Tona moko na bana na ngai. Tika ngai na ngai na zanga na ngai yango. Muboti nyonso akosepela ndenge wana. Nzambe pe, bomoni, bolingaka batona ye. Bolinganaka.
You say, what are you scolding for? Genuine love is correcting.
Okoloba pona nini ozali kopamela bango. Bolingo ya solo esembolaka.
If your child's sitting on the street, you say, well, there sits Junior. He oughtn't to do that, but I don't want to hurt his little feelings. You don't love him. You get killed there. If you love him, you'll bring him in and give him a spanking. You'll make him obey. That's the way God does. Love is corrective. That's genuine love.
So kimwana na yo afandi na balabala okoloba, Junior, afandi kuna, asengla kiko sala bongo te, kasi na lingi ko bebi sa esengo na yete. Olingaka ye te. Bako boma ye kuna. Soki olingaka ye, okozwa ye pe, okobeta ye mbata na sima. Okosala ete atosa. Ndenge wanande nzambe asalaka. Bolingo esembolaka. Pe yangonde bolingo ya solo.
When a preacher stands and lets you women bob your hair and wear paint and stuff, don't correct you, there's no genuine love there. Won't call it out and let you men marry three or four times and all these other things and get by with it. There's no genuine love there.
Natango motei moko atelemi pe atiki bino basi bokata suki, bopakola pe bosala makambo wana, pe asemboli bino te, bolingo ya solo ezali wana te. Pe atelemeli yango te. Pe atiki bino, mibali, bobala, mbala misato, tomine, na makambo nyonso mususu wana, pe bokoba na yango. Bolingo ya solo ezali wana te.
Let you join a church and pat you on the back and smother you some creed, then that's all you have to do, join the holy church. There's no love there. Or either the man's so totally lost himself he don't see. Genuine love is corrective and brings you back to the word of God.
Atiki yo okota na lingomba pe akobeta yo mwambata na mokongo, akosepelisa yo na bindimeli moko boye, pe wanande nyonso oyo osengeli kosala, ezali kokota na lingomba mosantu. Bolingo ezali wana te. Tope ye moko mobali yango asili kobunga penza. Azo mona te. Bolingo ya solo esembolaka. Pe kozongisa yo na liloba ya nzambe.
Look at Jesus, how what he said, because he loved them. So much that he died in their place when he's even calling for his blood.
Botala Yesu ndenge oyo alobaki pamba te alingaki bango mingi penza na lolenge ete akufelaki bango. Na tango oyo bango bazalaki kutu kosenga ete makila na ye esopana.
Now, may the great Holy Spirit, I want to wait just a minute. I'm waiting till the anointing of the Holy Spirit gets upon me before we get started. I've been preaching. Thank you for your cooperation.
Sikawa tika ete molimo mosantu monene. Nalingi kozela mwa moke, nazali kozela kino kopakolama ya molimo mosantu ekita likolo na ngai. Liboso tobanda. Nazali koteya na tondi bino pona lisalisi na bino.
Now each one in here, wherever you are, anywhere in the building, pray just for a minute. Say, Lord Jesus, help me. Help me. Let me touch your garment.
Sikawa moto nyonso yazalia wa ozala wapi, ata esika nini na kati ya ndako oyo, bondela mwa miniti moke, loba. Kolo Yesu, sungangai. Sungangai, tika na simba ilambana yo.
Jesus said, you know, when the woman touched his garment, he didn't feel it physically, but he turned around and noted who she was and what she did. He's the same Jesus this afternoon. A high priest can be touched with the feeling of our infirmities.
Yesu alobaki boyebi, tango mwasi wana asimbaki elambana ye, ayokaki yango te na nzoto kasi, abalukaki pe ayebaki nani mwasi yango azalaki pe oyo asalaki. Azali Yesu moko wana na pokwa oyo. Nganga Nzambe mokonzi oyo akoki koyokela biso mawa na bolembu na biso.
You believe each one of you now? It is true that the God that made this promise once more, may he show it, that we're living in the days of Sodom. How many believe that in the building? Just raise up your hand. We're living as it was in Sodom.
Bondimi moko na bino sikawa, ete yango ezali solo ete Nzambe oyo apesa ki elaka yango mbala moko lisusu, petika atalisa yango ete tozali kobika na tango ya Sodom. Boni bandimi yango, kati na ndako oyo, botombola loboko, tozali kobika ndenge ezalaki na Sodom.
The whole system has become polluted. The world system, everything, the church system, political system, there's nothing.
Lolenge ya makambo nyonso tondi na bosoto. Lolenge ya makambo ya mokili nyonso. Lolenge ya lingomba, lolenge ya politiki, eloko moko ezalite.
Politics is so corrupted. The systems everywhere, dictators, it's all corruption. The church has become the same way. Families have become the same way. It's just corruption. Sodom.
Politiki ezali ya kobeba penza. Lolenge ya makambo na bisika nyonso, ba diktatere na biso nyonso ekomi ya kupola. Lingomba pe ekomi ndenge moko. Mabota pe ekomi ndenge moko. Ezali se ya kupola. Sodom.
And remember, God's got that before you. Then remember, he said that he would represent himself in human flesh and would do like he did before Sodom, before the promised son came on the scene.
Bongo, bobo sanate, Nzambe ayebaki yango liboso na bino. Boye, bomi kanisela, alobaki akomita lisaye moko kati na mosuni ya moto. Peko sala ndenge asalaki liboso na Sodom. Liboso ete mwana na elaka aya.
He promised to send one that would forerun that promised son, as he did at the first place. That would introduce, and he said, when the Son of Man is being revealed.
Alakaki kotinda moto oyo akoya liboso na mwana na elaka. Ndenge asalaki na mbala ya liboso oyo akotalisa. Pe alobaki. Na tango mwana na moto azali komonisama.
I don't know you. But Miss Thompson, that female trouble and complications, you believe that God will make you well? Can you believe it? You will? Miss Thomas, you believe he'll make you well? Raise up your hands.
Na yebi yote. Mademoiselle Thompson, bokono ya basi pe pasi wana, ondimiete Nzambe akobikisa yo? Okoki kondima yango? Okondima? Mademoiselle Thomas, ondimiete akobikisa yo? Boye tombola maboko.
There's a lady sitting right behind you. She's praying. She's got arthritis. One sitting right next to her is stomach trouble. Praying also. You're going to miss it. You don't watch. You're not from here. You're from Mississippi. You're Mr. and Mrs. Stringer. If you believe with all your heart, Jesus Christ will make you well. If you can believe it. Do you? And you can receive it. Raise up your hands so that the people see you.
Mwasi moko afandi penza sima na yo. Azali ko bonde la, azali na atrit. Oya afandi penza pembeni na ye. Ezali bokono ya estoma. Azali pe ko bonde la. Boko zanga yango, bozali ko keba te. Bofanda ka wate. Bofanda ka na Mississippi. Bozali misye na Madame Stringer. Soki bondimi na motema na bino mobimba, Yesu Kristo akobiki sabino. Soki boko kiko ndima yango. Bondimi, boye boko kiko yamba yango. Malamu, botombo la mboko po ete bato bamona ete ezali bino.
I don't know them people. I've never seen them in my life. You've got to believe for him. He's identifying himself. You believe that? With all your heart?
Naebi bato yango te. Mwona bangote na bomo inangai. Osengeli kondima moninga. Azali komitalisa. Bundimi yango na motema mobimba.
Why'd you shake your head, sir, and look at me like that? Yes, sir. Because you've done that, I'm going to talk to you in a minute. You're kind of an aged gentleman sitting right here looking at me. You looked at me with so sincerity. You believed it.
Pona nini oningisi moto, misye? Pe otalinga indenge wana. Iyo, misye. Lokolo sali bongo na kosolola na yo mwa moke. Ozali lokola mobange mobali malamu oyo afandi awa. Ozali kotala ngai. Atala ki ngai na bosembo penza. Andimaki yango.
You're praying for somebody who had a stroke, but your main thing you're praying, you need, you're seeking the baptism of the Holy Ghost. That's right. That is right.
Nzali ko bondela pona moto moko azwa paralizi. Kasi likambo penza ozali ko bondela pona yango, ozali na bosenga, ozali ko luka libatisi ya molimo mosantu, ya solo. Iyo, ya solo.
If you believe the lady, you're seeking employment. Besides that, you might know that I'll be God's prophet or servant. You've had two operations. It's left you kind of weak. All kinds of conditions, spiritual troubles. I want to tell you it's all settled. Your faith makes you at home.
So, kyo ndimi yango. Madame, ozali ko luka mosala. Libana na yango po oye baete na zali mosakoli na nzambe. To mosali. Basala yoli pasomba la mibale. Etika yolo kula na mwa bolembu. Pasi ndenge na ndenge, bokono ya molimo. Lalingi koyebisa yo ete yango nyonso esili. Kondima na yo ebikisi yo.
Sitting right next to you there, she's praying. Look here, he heard you, you touched him. Don't know him, but he does.
Afandi pembeni na yo kuna azali kobondela, talawa. Ayoki yo. Pe osili kosimba ye, na ye biyote, kasi ye a ye biyo.
I'll tell you what she's praying about. You believe with all your heart? You got a gallbladder trouble. You're praying. You believe that God will heal you and make you well? You're a Mrs. Smith. That's right, raise your hand.
Na kwaye bisa yo likambo oyo ozalaki kobonde la natina na yango. Undimina motema na yo mobimba. Ozali na bokono na vesicule biliaire ozali ko bondela ondimete nzambe akobikisa yo pe akopesa yo lobiko kombo na yo Madame Smith ya solo tombola loboko.
See, he's identifying himself. What is it? It's the seed of Abraham, the faith that Abraham had, the Lord Jesus Christ among us confirming his word. With signs following.
Bomoni azali komitalisa ezali nini? Ezali momboto ya Abraham. Kondima oyo Abraham azalaki na yango. Kolo Yesu Kristo katikati na biso. Kotatola kali lobana ye. Na bilembo ekolandaka.
Who, how many cards did he pray for? Raise your hand. Got your, or we better start the prayer line.
Banani, tosengeli ko bonde la po na bakalati boni. Botombo la maboko, ozali na kalati? Oh, malamu to banda molongo ya mabondeli.
You see, you understand, don't you? Now that spirit, not only, that doesn't heal, that only identifies him being here. Your pastors have just the same authority to pray for the sick. They don't do that? No, certainly not. But they have just the same authority. These signs shall follow the believers.
Bomoni, bososoli, boyete. Sika molimo yango ezali kaka te, yango ebikisaka te, yango etalisaka bobele te ye azali awa. Bakenge na bino bazali na bokonzi sendenge moko ya kobondela pona babeli. Basalaka yango te. Te. Na tembete. Kasi bazali na bokonzi sendenge moko. Bilembo oyo ekolanda bandimi.
Now, I want my pastor friends here. This is why he called me. How many pastors here that believe with all your heart, ministers in here believe? Oh, thank you. I wonder if you'll stand, come here and stand with me just a minute, right down here to pray for the sick. Come right down here. Now you watch the healing take place. Watch what happens.
Sika na lingie te baninga na ngai bakengeli oyo bazali awa, ezali likambote kubenga ba oyo bazali awa. Bakengeli boni awa bandimi na motema mobimba batei oyo bazali awa, oyo bandimi. Oh, matondi na bino, na yebite soki bokolinga kotelema. Boya awa, botelema mwa moke elongo na ngai awa, pona kubondela pona babeli. Boya awa. Sikawa, botala malamu ndenge kubikisama na bokono ekosalema. Botala oyo ekosalema.
Won't you come form a double line right here? I'm coming down there just in a moment to pray for the sick. I want the believing pastors who wants to identify themselves as believers, that you believe that you're coming here. You're living a holy, clean life. Remember, look at here what's coming out, representing the gospel of Christ.
Na lingie te boya, bo sala mi, milongo mi bale awa. Nako kita akuna pe kala mingi te. Po na kubonde la po na babeli. Na zali na posa ya bakengeli oyo bazali na kondima. Oyo balingi komitali saloko la bandimi. Ete bondimi. Ete koya na bino awa, bozo bika bomo ya bule, ya peto. Bomi kanisela, botala ba oyo bazali koya awa. Bazali kotali sa sango malamu ya Kristo.
Brother Blair, I know you there. You're Brother Pat. Would you form that double line where you usually do it, you're Brother Pat.
Ndeko Blair, na yebiete ozali kuna yoto ndeko Pat. Bokoki kosala milongo mibale yango ndenge bosalaka yango na momesano. Soki bolingi, yona ndeko Pat.
Believing pastors, let's go to believe. Now look, if God so can identify himself by his word with his word, how many knows this? The Bible, Jesus said this, these signs shall follow them that believe. If they lay their hands on the sick, they shall recover.
Bakengeli ya kondima oyo bakondima. Sikawa, botala soki nzambe akoki komitali saboye na nzela na lilobana ye. Na lilobana ye. Boni ba yebi ete Biblia Yesu alobaki boye. Bilembo oyo ekolanda ba oyo bakondima. Soki bateli ba beli maboko bakubika.
Pastors, you come here to identify yourself as believers. Or you are believers, aren't you? You wouldn't be standing here. Now what did Jesus say? These signs shall follow them that believe. I'm a believer with you.
Bakengeli. Boye awa po na komitali salokola bandimi. Boyete, bozali bandimi. Boyete, soki te bolingaki kotelema awa te. Sikawa Yesu alobaki nini? Bilembo oyo ekolanda ba oyo bakondima. Ngai pe nazali mondimi elongo na bino.
I'm coming down. These are our people. We're shepherds over these flocks. I'm coming down to stretch my net with you now. Put my hands with yours.
Na koya kuna na se. Ba oyo bazali bato na biso. Pe biso tozali babateli ya bitonga oyo. Nazali koya na se. Po na kobwaka monyama na ngai na oyo ya bino sika oyo. Kotia maboko na ngai elongo na oyo ya bino.
And when these people come by, if you've got anything, it's just a little skeptic in your mind, get it out right now. So that when these people come by, that each one of them coming by and we lay hands on them, they'll be healed. Will you believe with all your heart now? Everyone?
Petango bato oyo bakoleka soki ozali na likambo soko nini oyo ezali kotia mwa tembe na likanisi na yo bimisa yango sika pote tango bato oyo bakoleka boye moko na moko na bango oyo akoleka peto cheli bango maboko bakobikisama bokondima sika wana motema na bino mobimba bino nyonso.
How many in here is going to be praying for the others as they pass you? Raise up your hand. I'll be praying. Remember, might be your father, your mother, your daughter, son, sister, or brother.
Bato boni awa bakobanda kobondela pona baninga wana bakolekaka. Botombola loboko. Nakobanda kobondela. Bobosa na te ekokaki kozala tata na yo, mama na yo, mwana na yo ya mwasi to ya mobali. Ndeko na yo ya mwasi to ya mobali.
If it is in yours, it's somebody. It's going to come through this line. And what if it was them and they were dying with cancer or some hideous disease? Wouldn't you want man to be deeply sincere? Certainly we would.
Soki ezali ba oyo ya yote, azali ya moto moko boye. Oyo akoleka na molongo oyo. Bongo soki ezalaki bango, pe bazalaki kokufa na cancer, to na bokono moko boye ya mabe penza, olingaki te kosepela ete bato bazala penza na bosembo na tembete tolingaki kosepela.
Now, I believe how you... Now, these in this row here, this aisle, stand over against that side. There's a prayer card. Stand over against that side. All that's in the right section. Now, the way hold the left section, we get all jammed up. You see, you don't know how what we're doing.
Sikawa nandimi ndenge nini boko sikawa ba oyo na molongo oyo awa na nzela oyo botelema na mupanzi wana na kalati ya mabondeli botelema na mupanzi oyo kuna ba oyo nyonso bazali na ngambo ya mobali sikawa na lolenge wana bozelisa ngambo oyo ya mwasi to kotisa mobulu bumoni pe boyebi ndenge oyo tozali kosala.
All right. All that's in this section, stand up here. Now, all that's in the right-hand section, just come this way, because you're going to come down, come around.
Malamu, baoyo nyonso bazali na ngambo oyo botelema awa. Sika baoyo nyonso bazali na ngambo ya loboko ya mobali, boyela boye po boko kita boko ya boye.
And how they going out, Brother Borders? Right out the side door, come right around and in the building again. So when this side will be called in a few minutes, and they'll stand up.
Pe, boko kenendenge nini, boko bimelandenge nini ndeko Borders. Bako bimelana ekuke ya mopanzi. Bako baluka boye pe, bako ti lisusu kati nandako. Boye tango toko benga mopanzi oyo, kala mingi te, bako telema.
And let's see, now, well, all right, those in this section, turn on this side, over here, hold your prayer cards, get over on this side, and you in the balcony, walk right down to meet him at the end of the row up there.
Pe totala sikawa nini, malamu, ba oyo bazali na ngambo oyo, boba luka na mupanzi oyo awa. Bo simba bakalati na bino ya mabondeli, boleka na mupanzi oyo, pe bino ba oyo bozali na balko, bokita po na kokutana na bango na suka ya molongo kuna.
Now, these in this left-hand section go over to the left-hand side. And then you see you form your line and go back that way. Turn back. Turn that way. See, and you follow the line right around. Then we won't have any mix-up at all.
Sika baoyo bazali na loboko ya mwasi, bokende kuna na mopanzi ya mwasi. Na bongo bomoni, boko sala molongo na bino pe, boko zonge la kuna. Boko baluka kuna. Bomoni, pe boko landa molongo ya ngondenge baluki. Boye, toko sangana ata mokete.
And then you up in the balcony, just make your places right at the aisles and just drop right in as they come through.
Na sima bino ba oyo bozali kuna na balko, bozwa bisika na bino na banzela wana. Pe, boko takatango bango bazali kupusana.
Now just start walking on back, each one. Walk right on back till you meet this line right around here. Just come right around, up in here. Just start walking right around and come to this line right here.
Sikawa, bobanda kupusana kuna na sima, moko na moko. Bopusa na kuna na sima kino bokokutana na molongo oyo awa. Boyela boye, kino awa. Bobanda koyela boye po bokota na molongo oyo awa.
Oh, what could happen right now? What could happen? This is going to be a time where something must take place.
Oh, nini ekokaki kosalema, sikawa. Nini ekokaki kosalema? Oye kozala tango oyo likambo moko esengeli kosalema.
Now, that's right. Go right back around that way and get right in the line like that. Go right around this aisle. That's the way. Now, and now, when you're standing, everybody on their feet, we're going to offer prayer. And this congregation is going to pray with me that you're going to be made well. Just have faith now and don't...
Malamu, sikawa, bongo nde bozonga sima na nzela wana pe bokota na molongo ndenge wana. Bola na nzela oyo, ndenge wana nde sikawa. Pe sikawa tango bozali ya kotelema, bino nyonso botelema tolingi kobondela. Pe liyanga ni oyo kobondela elongo na ngai. Pona kobikisa mana bino. Boza la bobele na kondima sikawa. Pe boza la tena.
Come right on around, way back in the back, come right on around and join into this line back here. Come right around, make one big line. Come right around that way and make the one line. That's it.
Boye la boye, kuna penza na sima. Boye la boye pe, bokota na molongo oyo awa. Boye la na mopanzi. Bosa la molongo moko ya monene. Boye la boye na nzela wana. Pe bosa la molongo moko ndenge wana.
Everybody be in prayer, be real in faith. Now just don't notice the crowd now. Remember, we are enshrouded by the presence of Jesus Christ, depending on us to honor what He's done among us by having faith in His Word.
Moto nyonso azala kobondela, bozala penza kati na kondima sikawa. Boki pete ndenge bato batondi. Bobosa na te to zipami na bozali ya Yesu Kristo. Ezali kotalela biso ete to kumisa oyo ye azali. Kusara kati na biso, na kondima kali lobana ye.
That's fine. Now, it's just be fine. I think that line is getting in just wonderful. Now, while they're all standing, I want every person now in the building to bow your head.
Eza malamu. Eko zala nango malamu. Na banzi molongo yango ezali kokota malamu penza. Tika wana bango nyo subatelemi. Na sengi na moto nyonso sikawa oyo azali awa agumba moto.
Lord Jesus, it's soon to happen. The decision has to be made right now. Do we believe you're here? Do we love you? Have we faith, Lord, sufficient for what we're going to ask?
Kolo Yesu, eko sale makala mingi te. Mukano esengeli kozwa masasa ipi. Tondimiete yo zaliawa. Tolingi yo. Tozali na kondi mankolo. Oye kokipo na oyo tolingi kosenga.
These people are identifying themselves with standing in the line. Lord, may it not be in vain. May it be, Lord, that they pass through here. Each one will just pass like it is passing under Christ. For we know He's here. And we pray that they'll receive their healing.
Bato oyo bazali komi kokanisa na nzela ya kotelema na molongo. Kolo tika ete ezala pona pamba te, tika ete ezala nkolo ete wana bakoleka awa, moko na moko aleka lokola ete bazalaki koleka na se na Kristo. Pamba te toyebi ete ye azali awa. Pe tobondeli ete bayamba lobiko ya nzoto na bango.
I'm sure that even in weeks and weeks to come, these people will be going to their pastors, women that had female trouble, stomach trouble, man with prostate, all kinds of troubles will be made well, saying, you know, the thing just left me, for they're in your presence.
Nandimisa miete ata na baposo oyo kolanda, bato oyo bakozala kukende pai ya bakengeli na bango. Basi oyo bazalaki na bokono ya basi, bokono ya estoma, mibali oyo bazalaki na prostate, bokono ya ndenge na ndenge bako biki sama. Bako loba. Boyebi eloko yango etiki ngai, po bazali liboso na yo.
May they come to you now and draw this what you have died for. They're the seed of Abraham, and you've conquered for them. May they come and receive what you have given to them.
Tika ete ba yako le kasika wape, bazwa mbano ya likambo oyo okufelaki. Bazali momboto ya Abraham. Pe, olonga ki ipo na bango. Tika ete ba yako zwa oyo osila kupesa bango.
Satan, you have been so exposed this week because you know that you are a defeated being. Jesus Christ defeated you at Calvary. He raised up on the third day for our justification. And He stands among us now. And our faith looks to Him. And away from you or anything that you've done, leave these people in the name of Jesus Christ.
Pe Satana, osili kotali sama polele penza na mposo oyo, na lolenge ete oyebi ete osili kolongama. Yesu Kristo alonga ki yo na ikulusu. Asekwa ki na mokolo ya misato pona kolongi sama na biso. Pe azali longo na biso sika oyo. Kondima na biso ezali kotale la ye. Pe ezali mosika na yoto na nyonso oyo yo osila kosala. Tika bato oyo na kombo na Yesu Kristo.
God, we have did just as the Master bid us to do. How many of you that went through that line believes that you're going to be well? Raise up your hand. I'll join mine with you.
Tosali bobele ndenge mulakisi atinda gibiso tosala. Boni kati na bino ba oyo boleki na molongo yango. Bondimiete boko biki sama. Tombola loboko likolo. Ngai pena tomboli oyo yangai elongo na bino.
What we were doing that last, there's a group of ministers there. Many of them were sick. I knew it. But they're trying to put forth their effort to get their congregation in, whether they get in or not. That's genuine shepherd.
Likambo tozalaki kosala kuna po na kosilisa lokola etonga ya batei kuna. Mingi kati na bango bazalaki kobela. Nayebaki yango, kasi bazali komeka kosala makasi po na kokotisa bandimi ya losambo na bango. Ata soki bakokota to te. Oyo wanande babate limpate ya solo solo.
The Holy Spirit said to me, cause them to join hands with each other. We laced our hearts and nets together and our prayers together. Jesus, make them well too. And make them strong shepherds, strong in the word of the Lord.
Pe molimo santo alobaki na ngai, sala ete basimbana na maboko. Tosangisa ki mitema pe minyama na biso elongo. Na mabondeli na biso elongo. Yesu biki sabango pe. Pe komi sabango bakengeli ya makasi. Makasi kati na liloba ya nkolo.
May God, my brethren, may He give you all the desires of your heart. May you serve Him all the days and have power of God in your lives to minister to this fine bunch of people.
Tika ete nzambe bandeko na ngai, tika apesa bino bamposa nyonso ya mitema na bino. Tika ete boko ka kosale la ye mikolo nyonso. Pe bozala na nguya ya nzambe na bomoi na bino. Po na koteya etonga ya batomala moyo.
May Jesus Christ, who's been with us and with you all the time, may He make Himself more prominent to you than He's ever before.
Tika ete Yesu Kristo oyo auti kozala na biso. Pe azali na bino tango nyonso. tika ye moko azwa lokumu minge pai na bino koleka ndenge azwa ki liboso.
You people, some of you that were crippled, you might not see no difference for a while. You might not see no difference. Look what Abraham did. Don't make any difference. That ain't what you're looking at. Don't look at your symptoms. Look at what he said.
Bino bato oyo, bamususu kati na bino ba oyo bozalaki bibosono. Eko kiko sale maete bomo na mbongo wanate na mwa tango moke. Eko kiko sale maete bomo na mbongo wanate. Botala oyo a Abraham asalaki. Wane ko sala bo kesenite oyo. Wanande oyo bino bozali kotala te. Kotala bilembo ya bokono na yote. Talande oyo ya lobi.
If you say, I still feel the pain, that don't have nothing to do with it. You've done what God said do. See, don't look at that. Look at what he said. God said it was so, I believe it. Don't you? With all my heart, I believe it.
Soki olobi, nazali na ino koyo kampasi, yango elakisi eloko mokote. Osili kosala oyo nzambe alobaki osala. Omoni, kotala yangote. Talande oyo nzambe alobi. Nzambe alobi ezali bongo. Na ndimi yango. Boyete? Na motema mobimba na ndimi yango.
The Lord God bless you till I see you again. My prayers is for you. The night don't get too dark. The rain don't fall too hard. I'll be praying for you. You pray for me until we meet again. God bless you. Now, Brother Pastor.
Kolo nzambe apambo la bino kino na komona bino lisusu. Mabonde linanga ezali po na bino atabu tuwe indi ndenge nini. Atambula ebeti ndenge nini. Na kokoba kobonde la po na bino. Bino pe bobonde la ka po na ngai. Kino mokolo tokokuta na lisusu. Nzambe apambo la bino sika wandeko mkengeli. Bumoni.